ziko moine ife tikalebeji imire kwampindi yokha pamene ife tiwerenga mawu tipite molunjika ku mawu usiku uno kotero ife sitilenga nthawi yochuluka kwambiri ine ndikufuna kuti inu mutembenuzire ndi ine usiku uno ku buku la Exodo ndipo kuyambira ndi mutu wa 4 wa buku la Exodo ndipo Mose anayankha ndipo anati koma taonani iwo saka ndikhulupirira ine kapena kumvera mawu anga pakuti iwo adzati Ambuye sanaonekere kwa iwe ndipo Ambuye anati kwa iye ndi chiyani icho mudzanja lako ndipo iye anati ndodo ndipo iye anati iponyereyo pansi ndipo iye anayiponyera iyo pansi ndipo iyo inasanduka njoka ndipo Mose anayithawa iyo ndipo Ambuye anati kwa Mose tambasula dzanja lako ndipo igwire iyo kunjira ndipo iye anatambasula dzanja lake ndipo anayigwira iyo ndipo iyo inakhalanso ndodo mdzanja lake kuti iwo akakhulupirire kuti Ambuye Mulungu wa makolo awo, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isake, Mulungu wa Yakobo, waonekera kwa iwe. Ndipo Ambuye ananena mowonjezeranso kwa iye, ika dzanja lako tsopano mchifuwa chako. Ndipo iye anayika dzanja lake mchifuwa chake. Ndipo pamene iye analiturutsamo ilo, taonani, dzanja lake linalira khate ngati chipale. Ndipo iye anati, ikanso dzanja lako pachifuwa chako. Ndipo iye anayikanso dzanja lake mu chifuwa chake kachiwiri ndipo anautulutsa pa chifuwa chake ndipo taonani ilo linatembenukanso ngati nofu wake winawo ndipo zidzachitika kuti ngati iwo saka kukhulupirira iwe ngakhale kumvetsera kwa liwu la chizindikiro choyamba kuti iwo adzakhulupirira liwu la chizindikiro chachiwiri tiyeni tiweramitse mitu yathu ndipo ndi mitu yathu iweramitsidwa ndi mitima yathu nayonso ine ndikudabwa ngati alipo aliyense muno usiku uno yomwe ali ndi zopempha zapemphero kodi mungalole kuti zidziwike pamene mukukweza manja athu mulungu apereke zopempha zanu Atate athu akumwamba ife tikutenga uwu ngati mwayi kubwera kwa inu mupemphero kubwera mu dzina la Ambuye Yesu ndipo tinalonjezedwa ndi iye kuti ngati ife tipempha chilichonse mu dzina lake icho chidzaperekedwa inu mukudziwa chosowa cha aliyense wa ife inu mukudziwa chimene manja athu akuyimira pamene iwo amakwera mmwamba ine ndikupemphera Atate kuti inu muyankhe chopempha chilichonse usiku uno mupeze ulemerero ndipo tsopano mulole mphunzitsi wamkulu wa mawu mzimu woyera abwere pa ife usiku uno ndi kudzazulula yekha kwa ife ndi kudzadzidziwitsa yekha kwa ife mwaumboni wa chiukitsiro chake mulole iye abwere pakati pathu usiku mbuye ndi kudzachezera mitima yathu muyankhule ndi ife kudzera mu zinthu zimene iye walonjeza za tsiku lino mulole mawu amene analonjezedwa kwa ola lino aonetseredwe pamaso pathu kuti ife tikakhoze kukhala otsimikisa mu nthawi ya mavuto akulu iyi yomwe inu munatidzabwera pa dziko lapansi kudzawayesa anthu onse ndipo izo ndithudi zafika ku nthawi imeneyo Atate pamene munthu akuyesedwa ndipo pali ngodya zambiri zosiyanasiyana mpaka palibe amene amadziwa nkomwe choti achite koma Ambuye ine ndikupemphera kuti inu mutidziwitse ife usiku uno kuti inu muli pano ndi ife iwo kuli pano kuti udzatithandize ife perekani zopempha zathu pakuti ife likupempha izi mu dzina la Yesu amen. Khalani pansi. Ine ndakhala ndikuchedwa pang'ono usiku uliwonse ndipo ine ndimaganizirabe za maikrofoni awa koma ndiwo akwazojambulira koma awa apa ine ndikuganiza ndi amene ine ndikuyenera kuti ndizimvetserera kapena kuyankhuliramo mawa usiku ndi usiku wa phwando choncho musayiwale zimenezo ine ndikuganiza kuti zalengezedwa zakomwe anthu azidzapita ife ndithudi tikuyamikira chigwirizano chanu mu zinthu zazikulu zimene Ambuye wathu wachita tsopano usiku uno ine ndikuganiza kuti pokhapokha ife titadziwa mawu a Mulungu ife sitingadziwe choti tichite ife sitingakhale ndi chikhulupiriro kufikira ife titadziwa chimene chili chifuniro cha Mulungu ndipo bwanji ndiye ngati ife tikudziwa kuti icho ndi chifuniro cha Mulungu, mawu a Mulungu amanena china chake, ndiye ife tikhoza kutsatira izo mokondwera. Tsopano ngati Ambuye Yesu akanati akuyendayenda yekha pa dziko lapansi usiku uno muthupi la munthu, ndipo iye nkuti mawa idzakhala ikuvumba tsiku lonse, tsopano izo zingakhale zophweka kwambiri kuti ine nditenge ambulera pamene ine ndizichoka mmawa, chifukwa iye ananena izo. Tsopano ngati iye akanati asanene izo, ine ndingakhale kuti sindikudziwa ndiye choti ndingayang'aneko. Chotero umo ndi momwe izo zilili, muchilichonse kimene ife tikuchita, ife timafuna kuti tizidziwa ola mbado mene ife tikukhalamo. Ndipo kwa obwera tsopano, sabata ino tayesetsa kusonyeza kuti Mulungu kuyambira pachiyambi ankadziwa mapeto, zimenezo zimamupanga iye wopanda malire. Ngati iye sali wopanda malire, wopanda malire, iye si Mulungu. Ndipo iye ayenera kukhala wamphamvu zonse, wopezeka ponseponse, wodziwa zonse ndi wamphamvu zonse, kuti akhale Mulungu. Ndizo mphamvu zonse, amadziwa zinthu zonse, malo wonse, ndipo amadziwa mapeto kuyambira kuchiyambi. Ngati iye satero, ndiye kuti iye si Mulungu. Chotero, palibe kwenikweni chilichonse chimene chasokonezeka ndi ifeyo, koma palibe chilichonse mu mawu a Mulungu zikugunda basi monga koloko. Ndipo pamene ola limenelo lifika loti izo zichitike, mawu amene anayikidwira mbado umenewo, izo zidzachitika. Ife tikhoza kuganiza kuti izo zipita, izo sizidzachitika. Nthawi zina zimachitika ndipo ife osadziwa izo. Yesu ananena nthawi ina, iwo ananena kwa iye, nchifukwa chiyani izo alembi onse amanena kuti Eliya ayenera kubwera koyamba? Mwaona tsopano, iwo amakhulupirira zimenezo. Iwo ankakhulupirira kuti Eliya anali kubwera. Ndipo Yesu anawayang'ana iwo ndipo anati, Eliya anabwera kale, ndipo inu simunamudziwe iye. Mukuona? Tsopano onani, izo zinawadutsa kumene alembi amenewo, atumiki, ophunzira, ndipo anali Yohane Mʼbatizi. Ndipo iye anabwera mwanjira iliyonse imene Eliya ankayenera kubwerera, komabe iwo sanamuzindikire iye. Ndipo tsopano izo zikutikakamiza ife kuti tizindikire ola limene ife tili kukhalamo, ndi nthawi imene ife tikukhalamo. Pa zimenezo ine ndikufuna kuti ndiyankhule usiku uno za liwu la chizindikiro, phunziro la chilendo. Komabe Mulungu amachita zinthu mwanjira zosazolowereka, ndi chimene chimamupanga iye kukhala Mulungu, chifukwa iye ali, iye ndi wauzimu, ndipo chilichonse kimene iye amachita, iye amachita izo, iye akhoza kuchita izo mwauzimu, chifukwa iye ndi wauzimu. Tsopano liwu la chizindikiro, ndipo ilo ndi lilipo liwu kuchizindikiro, lilipo liwu kumagazi. Magazi ankayankhula kuchokera mthaka ndi zina zotero. Magazi olungama a Abele ankayankhula momutsutsa Kaini. Ndipo Baibulo linati magazi a Yesu Khristu amayankhula zinthu zazikulu kuposa momwe magazi a Abele ankachitira. Tsopano malo athu usiku uno kapena chochitika chathu chikutsegulidwa mu Eksodo, ndipo nthawi ya Eksodo ndi nthawi yoyitana atuluke, ndipo Eksodo inali ili pafupi. Mose wantchito wa Ambuye anali atayitanidwira ku mzere wantchito, ndipo pochita zimene iye ankaganiza, iye anali wophunzira kwambiri mu Igupto, anaphunzira zonse nzeru za Igupto. Ndipo mooneka iye anali nayo njira kuti pokhala katswiri wamkulu wa nkhondo, kuti iye anali wokhoza kuwawombola anthu ake kuchoka pansi pa msinga zimenezo, chifukwa iye anali Farao wakudzayo. Ndipo zikanakhala zophweka bwanji kuti iye achite zimenezo, koma inu mukuona ngati nkhani yake ikanakhala imeneyo, ndiye icho chikanakhala chinthu chachilengedwe. Mulungu samatenga zinthu zachilengedwe, iye amatenga zinthu zauzimu kuti adzitsimikizire yekha. Kotero kuchokera mu zaka 40 za maphunziro apamwamba kwambiri omwe iye akanakhoza kuwapeza ndi zopambana zimene iye akanakhoza kuzipeza, sikola la wophunzira bwino yemwe iye akanakhoza kukhala ndi kumvetsa kuchokera kwa amayi ake mphunzitsi wake, kuti iye anali iyeyo amene adzapulumutse anthu, ndipo iye anatuluka mu mphamvu ya kumvetsa kwake, ndipo anakamupha wa Chigupto. Ndipo kuchokera pamenepo anapeza kuti kuyesetsa kwake kunalephera ndiyeno anatawira kuchipululu ndipo zimene Igupto mumapunziro anayeka mwa iye mu zaka 40 zinamutengera mulungu zaka zina 40 kuti azichotse izo mwa iye maona kuti iye asadalire mufundo zake za mapunziro iye azidalira mu zauzimu ndipo tsopano nthawi inali pafupi imene mulungu anapanga lonjezo kwa Abraham zaka 400 lisanafike nthawi imeneyo kuti mbewu yake ikanadzayenda mudziko la chirendo ndipo iwo akanadzapulumutsidwako patapita zaka 40 iwo akanadzapulumutsidwako ndi dzanja la mphamvu iye akanadzawapulumutsa anthu ake ndi dzanja la mphamvu ndipo pamene nthawi ya lonjezo inayandikira ndi pamene mulungu anamuyika Mose poonekera Mose mukulephera kwake kwa mtheradi anapita muchipululu Sopano, choyimira apa. Pamenepo, pali choyimira chopambana chimene ndithudi ife, sitikufuna kuchiponya. Maona, kuyimiridwa. Mulungu anali akumubweretsa Israeli, anthu ake, kuchokera mufuko. Fuko kuchokera mufuko.
A nation out of a nation.
Fuko kuchokera mufuko choyimira chokongola chalero kuti mulungu akuitana mkwatibwi wake kuchokera mu mpingo mkwatibwi wa chikhristu kuchokera mu mpingo wa chikhristu mpingo wa mkwatibwi kuchokera mu mpingo umene umatchedwa mu baibulo umatchulidwa ine ndili nazo zolemba zingapo ndi malemba ndalemba apa pa phunziro ili usiku uno umatchedwa nthawi zina osankhidwa opatulidwa kapena otsalira ambewu ya mkazi iwo unkachedwa mkwatibwi chimene mulungu mwakudziwira tu kwake anadzodzeratu kuti adzakhale ndiko kuti mkwatibwi amatuluka kuchokera mu mpingo mwaona chinthu chonsecho ndi mpingo koma mulungu amawatulutsa anthu kuchokera mu mpingo umenewo ngati mkwatibwi iye anati iye akanadzatero ndipo iye anachita izo zindikirani kapena iye adzachita izo zindikirani muone momwe iye anachitira izo ndi mchitidwe ndi momwe iye anachitira izo ife tikufuna kuti tiyang'ane pa izi tsopano pamene iye ankatulutsa Israeli momwe iye anachitira izo ndi kachitidwe kamene iye anachitira izo zindikirani pamene nthawi ya mawu olonjezedwa inali yoti kwaniritsidwe mulungu anamuyitana Mose mwakudzodzedweratu ndipo anamusankhira iye ku ntchitoyo mukuona mulungu nthawi zonse wakhala ali naye munthu pamalo ake pa nthawi yake palibe chimene chimalephera ndi mulungu iye ananena izo izo sizingalephere ngati izo zilephera ndiye mulungu amalephera chifukwa mulungu ndi mawu zindikirani tsopano mawu ankenera kuti aonetseredwe ndipo pamene mawu ankenera kuti aonetseredwe alonjezo mulungu nthawi zonse amatumiza mneneri kuti adzaonetsere lonjezo limenelo chifukwa mawu a ambuye amadza kwa iye Mose wodzozedwera kwa cholingacho anayitanidwira ku ntchitoyo panalibe wina aliyense akanakhoza kuyichita iyo pamene mulungu wamuyitana munthu kuti ayigwire ntchito sipamakhala aliyense amene angalenge malo ake palibe aliyense amene angalenge malo anu mmene inuyo muliri ndikangati kamene ine ndakhala ndikudabwa momwe ine ndikanafunira kutenga malo a Oral Roberts momwe ine ndikanafunira kuti nditenge malo a Billy Graham wina wake wonga ameneyo monga Billy Graham kupita kukayankhula ndi gulu la anthu kuyitanira ochimwa kuguwa iwala izo ndikumapita ku nyumba osasowa kuchita kuima pamenepo ndikumalimbana kachiwiri ine sindingakhale Billy Graham komanso Billy Graham sangakhale ine ife ndife awiri tonse ine sindingakhoze kukhala Oral Roberts Oral Roberts sangakhale ine ndinu aliyenseyo anakhazikidwa mu chuma cha mulungu basi pamalo ake wina amasala kudya nthawi zonse ndikumayankhulana ndi mulungu pamene wina amatulutsa ziwanda chifukwa uyu akusala kudya koma lonselo ndi thupi la khristu likugwira ntchito pamodzi umodzi pamene ife tiona zotchinga izi zachipembedzo zikutiswa ife ndicho chimene chimapweteka mtima wanga maona chifukwa ndicho chinthu chimene chimatilekanitsa ife ndife amodzi palibe anthu akulu pakati pathu palibe anthu opambana pakati pathu ndife ofanana ndife ana a mulungu palibe wamkulu umodzi yekha pakati pathu ndipo ameneyo ndi khristu ife tiyenera kumuzindikira iye ndipo ngati ife tikufunafuna ulemu wina kwa nzake Ife siringa kwaza kukala ndi chikhulupiriro. Chifukwa ife tikumakhala ndi chikhulupiriro mawina ndi nzake. Ife tiyenera kukhala ndi chikhulupiriro mwa Khristu. Ndi iyeyo pakati pathu amene ife tiyenera kukhala naye chikhulupiriro. Ndiyeno chikhulupiriro muchimene iye akuchita ndipo wapereka kwa ife. Tsopano palibe amene akanakhoza kutenga malo a Mose. Zilibe kanthu kuti iye wathamanga chotani. Ndipo zilibe kanthu kuchuluka kwa momwe iye wayesetsera kuti achoke kwa izo. Komabe Mulungu amadziwa chimene iye akuchita. Iye ankadziwa basi zomwe iye ankanena kuti atenge ndi kupanga kuchokera mwa Mose. Zinthu izi zimayenera kuchitika. Tsopano penyani, palibe modzi akanakhoza kutenga malo ake. Tsopano penyani, Mulungu anamupatsa iye chizindikiro kuti akatsimikizire maitanidwe ake ndi zodzinenera pamene iye anapita uko mu Igupto. Tsopano, Mulungu nthawi zonse amamupatsa wamthenga chizindikiro ndi liwu la chizindikiro chimenecho. Ndipo chizindikiro chimenecho chimamuzindikiritsa munthuyo ngati izo zinalembedwa mulemba. Monga Yohane ananena, ndine liwu la iye wofula mchipululu. Iwo anati, kodi ndiwe Mesiya? Iye anati, ine sindine Mesiya, koma ndine liwu la wina wofula mchipululu. Monga ananena mneneri Yesaya, iye amakhoza kuzindikiritsa yekha mopweka. Ndipo tsopano ndiye mmenemo. Ife tikupeza kuti Mulungu nthawi zonse samasintha njira yake yochitira chilichonse. Iye sangakhoze kusintha. Mulungu amachita chilichonse ndendende mwanjira yomweyo pamene iye amakhazikitsa dongosolo lake pamodzi. Monga ine ndinanena usiku wina, iye anapanga chigamulo chimodzi. Munthu ayenera kupulumutsidwa ndi magazi okhetsedwa a mmodzi wosalakwa. Ife tayesera china chilichonse kuti munthu apulumutsidwe. Ife tayesera kumutengera iye kumalo kumene mamanga mzinda Nebukadnezara anatero. Ndipo iwo anamanga nsanja Nimrod anatero. Iwo anali ndi lamulo. Ndipo akhala ali ndi akachisi. Iwo akhala ali nawo matarichi. Iwo akhala ali nawo mabungwe. Iwo akhala ali nawo machitidwe a maphunziro, machitidwe a zipembedzo kuyesera kuti amutengere munthu kwa Mulungu. Izo chidutswa chilichonse chinalephera. Izo nthawi zonse zidzalephera. Izo zimabwereranso ku magazi okhetsedwa. Njira ya Mulungu yochitira chilichonse inayankhulidwa mu mawu ake. Ndipo mawu awa ndi mvumbulutso lonse la Yesu Khristu. Palibe choti chiwonjezedwe kwa iwo kapena kuchotsedwa kwa iwo. Aliyense amene angachite izo, Bible linati gawo lake lidzachotsedwa mukukhu la moyo wa mwana wa nkhosa. Ngati iye awonjezera chilichonse kapena achotsera chilichonse kwa iwo, ingowatengani iwo momwe iwo analembedwera. Bible silimaso aliyense kuti alitanthauzire ilo. Mulungu ndi wodzitanthauzira iye yekha. Iye amawatanthauzira iwo pakupanga zimene iye wanena kuti zichitike. Izo zimakhazikitsa izo. Ngati Mulungu anena izo, ndipo iye anachita izo, ndizo zonse. Izo sizimaso awotanthauzira ayi. Bible linati ndilo panda kutanthauzira kwa nseri. Njira ya Mulungu yochitira izo. Nthawi zonse woona kwa chizindikiro chake chotumizidwa. Iye amatsatira ndi liwu lake nthawi zonse. Chiyambireni. Pamene Mulungu atumiza chizindikiro pa dziko lapansi. Tsopano Mulungu samachita kanthu, Bible linati, mpaka poyamba iye atazionetsera izo wantchito wake aneneri. Tsopano izo, inu, ngati izo zili zolakwika, ndiye zina zonsezo ndi zolakwika, mwaona? Iye samachita kalikonse mpaka iye atazionetsera izo. Ndipo mpenye ameneyo mneneri ndiwoti azindikiritsidwe kuti zimene iye akulosera, ife tikuzipeza mu Numeri 12:6. Kuti zimene iye akunena zichitike, zikatero mukhulupirire izo. Koma ngati izo sizichitika, ndiye musazikhulupirire izo. Ndipo izo ziyenera kukhala za zimenezo zake. Zilibe kanthu iye anena zochuluka bwanji, ndipo izo nkufika pochitika ndi chilichonsecho. Ngati izo sizilizolingana ndi mawu, ndiye izo ndizolakwikabe. Izo ziyenera kukhala ndi mawu. Izo ziyenera kukhazikitsidwa mudongosolo ndi mawu a chizindikiro cha nthawi imeneyo, nthawi yomwe iwo akukhalamo. Tsopano ichi chinali chitalonjezedwa ndi Mulungu kuti iye akanati adzawombole anthu ake ndi mkono wamphamvu. Tsopano pamene mawu awa, iye sana muyitane wansembe, iye sana muyitane rabi, iye sana muyitane wolemekezeka. Iye anamuyitana mbusa uko pa phiri, wothawathawa, wobadwa, mneneri wodzozedweratu amene sankayifuna ntchito yake. Pamene inu muamva anthu akukhumba kuti akhale ichi icho kapena chinacho, china chake, muzingo waona, Mulungu, sama wakiritsa nchito iwo nkomwe, Mulungu, anachita kukamusaka Mose, kuti akamutenge iye, iye anachita kukamusaka Paulo, kuti akamutenge iye, iye, ndi munthu amene sakufuna kuchita izo, iwo sama zifuna zinthuzo, ndiye Mulungu, amakamutenga munthu ameneyo, iye mwese angazikwanitse, kuti iye, akakhoze kuonetsera ulemerero wake ndi izo. Tsopano, penyani. Chiri chonse, chizindikiro chona chiri chonse, chotumizidwa ndi Mulungu, chimatsatiridwa ndi liwu. Tsopano inu, mukuzindikira apa. Mutuwo ndi chizindikiro ndi liwu. Ngati iwo sadzakhulupirira liwu la chizindikiro choyamba, ndiye iwo adzakhulupirira liwu la chizindikiro chachiwiri. Tsopano, chizindikiro chimakhala ndi liwu. Ndipo tsopano, chizindikiro chona chili chonse chotumizidwa ndi Mulungu, chimakhala ndi liwu. Ndipo liwu limenelo, liyenera kuyankhula molingana ndi mawu amene aperekedwa a tsiku limenelo. Ndende basi. Ngati liwu libwera, liwu la kale lomwelo, la akale omwe aja, inu mukaona chizindikiro kani. Ndipo chizindikiro chimene mamunayo akuchita, ndi lingaliro la kale lomwe lija. Ndiye inu, mukhoza kunena pomwepo, icho sichinachokere kwa Mulungu. Ngati icho chikupitiriza kumazindikiritsa lingaliro la kale lomwe lija la sukulu ya kale, icho sichinachite, icho chilibe nkomwe. Izo zingakhale zotsutsana ndi dongosolo la Mulungu. Icho chiyenera kukhala china chake cha tsopano. Icho chiyenera kukhala china chake chimene anthu sakuchimvetsa. Icho chiyenera kapena icho sichikanatumizidwa. Icho sichikuswa kuti chitumizidwe ngati ndikaganizidwe kakale komwe kaja ka theology. Icho chiyenera kukhala china chake chosiyana. Komabe icho chiyenera kuzindikiritsidwa mu mawu kuti icho ndicha tsiku limenelo. Mwaona? Zotsimikizika za mawu a Mulungu. Ziyenera kukhala zimenezo. Palibe zolakwitsa pa izo. Icho chiyenera kukhala choonadi. Chiyenera kutsimikiziridwa ndi Mulungu. Choonadi. Ndipo munthu amene aziyankhula izo, ayenera kukhala wotsimikiziridwa ndi Mulungu. Kuti ndi mpenyi wochokera kwa Mulungu. Kapena ndi zolakwika. Iwo sadzi wankomwe, samazona izo nkomwe, nkomwe, sadzi khulupirira izo nkomwe. Zizindikiro ndi zimachokera kwa Mulungu. Chizindikiro chimene chimatsatira, kapena liwu limene limatsatira chizindikiro, liyenera kukhala liwu la Mulungu. Likuyankhula kuchokera ku mawu ambado umenewu. Kodi inu mukumvetsa zimenezo? Mulungu amapereka zizindikiro. Kodi iye amachitiranji zimenezo? Nthawi zonse amapereka zizindikiro. Iye anawuza iwo kuti ndicho chimene iwo akanati azidzayang'anamo pomufuna iye zizindikiro. Mulungu amapereka zizindikiro kuti zikakope chidwi cha anthu ake. Tsopano, tiyeni tiphunzire izi bwinobwino. Mwaona, zizindikiro zimaperekedwa kuti zikakope chidwi cha anthu. Chifukwa, pamene chizindikiro chotumizidwa ndi Mulungu chiperekedwa, Mulungu amakhala wokonzeka kuti ayankhule. Mulungu amakhala wokonzeka kuti ayankhule. Pamene chizindikiro chaperekedwa, ngati icho chikuchokera kumwamba, ndi chochokera kwa Mulungu. Ndipo Mulungu amakhala wokonzeka kuti ayankhule, ndipo iye amayesetsa kuti akope chidwi cha anthu. Ndipo mawu amadzakwa mneneri wake. Ndipo mneneri amazindikiritsidwa ndi chizindikiro chimene iye akuchisonyeza. Ndiyeno iye amabwera ku mawu, ndipo mawu amaonetseredwa. Izo zimakhazikitsa izo. Sizimaso kutanthauzira kuli konse. Mulungu wazitanthauzira kale izo. Mwaona? Izo ndi zangwiro basi monga momwe izo zingakhoze kukhalira. Tsopano zindikirani. Mulungu amapereka zizindikiro kuti zikakope chidwi cha anthu. Apa chitsamba chonyeka chinali chizindikiro choti chimukope mneneri. Chitsamba chonyeka moto. Mose anali kuseri kwa chipululu akuweta nkhosa zake, woweta nkhosa wokalamba, wausinkhwa zake 80, ndipo zazitali akuenda kumeneko kumusi motsatira njira ya kale yodziwika, mawawina wotentha mwina mwake, ndiyeno zonse mwaka modzi, panadza chitsamba chonyeka moto, ndipo chitsamba chimenecho sichimayaka, chabwino, zimenezo pamodzi, zinali za chirendo. Tsopano, Mose pokhala wa sayansi, chimene iye anaphunzitsidwa mozeru zonse za Egupto, ndipo iwo anali sayansi akulu kuposa amene ife tili nawo lero. Kotero pokhala wa sayansi, zimaoneka ngati iye Aganati, sobano, ine ndipita kukaona mtundu wanji wa mankhwala amapopera pa masamba amenewo, kuti mtengo umenewo usayake, mwaona, ngati iye akanati azifikire izo mwa njira ya sayansi, ilo silikanayankhula konse kwa iye. Ndipo ndi momwe izo zikukhalira lero, pamene ife tikuyesera kuzifikira podzera sukulu ndi maphunziro mwa njira ya sayansi, ili mudzamuphonya Mulungu mamayilosi miliyoni, muzizifikira izo monga Mose. Atavula nsabato zake wozichepetsa kudzichepetsa ndipo tsopano apo panali chizindikiro choti chimukope neneliyo tsopano apo chizindikiro chimenecho chiyenera kukhala ndi liwu ndipo pamene liwu limenelo linayankhula ngati ilo linganali lisakhale mwa malemba ine sindikukhulupirira kuti mneneli akanamvetsera kwa izo koma penyani momwe liwulo linali mwa malemba limene linatsagana ndi chizindikiro ilo linatsimikizira kuti anali Mulungu pakuti iye anati ine ndamva kubula kwa anthu anga ndipo ine ndakumbukira lonjezo limene ine ndinapanga kwa iwo. Mwaona chizindikiro kenako liwu la malemba kuseri kwa chizindikiro. Sopano izo zikuonetsa ndendende zomwe ndangoyikira maziko, icho chiyenera kukhala chizindikiro chochokera kwa Mulungu. Ndipo ngati ndi choncho pamakhala liwu la mwa malemba kuseri kwa icho la lonjezo la tsiku limenelo, osati sukulu yakale yomwe ija alabi ndi zinthu anala kudutsa mu masukuluwo kapena chilichonse monsemo wansembe ndi zina zotero. Koma ichi ndi china chake chatsopano, ndipo ndi chamwa malemba, ndi lonjezo, ndiponso chizindikiro kuti chikamukope mneneri. Ndiyeno, iye anati tsopano, iye asanapite kumeneko, iye ayenera kukhala ndi china chake choti adzitsimikizire yekha kuti ndi mneneri. Mwaona, iwo asanamulandire iye. Anati, iwo sakanena kuti Ambuye waonekera kwa ine. Anati, ndiye ine ndikupatsa iwe zizindikiro ziwiri zoti ukachite. Ndipo izo zikakopa chidwi cha anthuwo. Ndipo pamene chidwi cha anthu chikakopedwa, ndiye ukayankhule mau awa kwa iwo. Ndine Mulungu wa Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Ndipo ine ndakumbukira lonjezo langa. Ndipo ine ndakutumiza iwe kumusuko kuti ukawombole iwo. Ndipo ine ndidzakhala ndi iwe. Ndipo ine munazindikira chizindikiro chake choyamba. Iye anali ndi mitundu yonse yazotsanzira za iso. Aliyense anayesera kuponyera pansi njoka. Ndizo ngati ilo siri wiro la anthu. Ine sindikudziwa kuti ndi chiyani. Mwaona? Mugona, koma kodi iwo anali ndi liwu lotani kuseri kwake? Palibe liwu la Igupto la dziko la pansi. Komabe iwo amatha kuchita chizindikiro. Koma iwo analibe liwu kuseri kwa icho loti lichikire kumbuyo icho. Koma Mose anali ndi pakuti atero Ambuye. Kusiyana kwake kunali kumeneko. Otsanzira opotsiriza anapitirirabe kwa nthawi yayitali. Koma pamapeto pake zinatha. Kodi ino mukudziwa kuti Baibulo linanena kuti izo zikanadzachitikanso matsiku otsiriza? Monga ayane ndi ayambule anamutsutsira Mose, chomwe chonso adzatero anthu amaganizo okanika pa choonadi. Kodi choonadi ndi ndani? Yesu Kristu ndi choonadi. Mukuona maganizo okanika pokhudzana ndi choonadi. Sopano Yehova ayankhula mwa mawu ake olonjezedwa. Iye ayenera ndiye kuti amukonzekeretse neneri uyu kuti amutumize kumeneko, chifukwa nthawi zonse zimakhala mu mzere wake wakaganizire, mzere wake wochitira. Nthawi iliyonse amamutumiza neneri wake ndi mawu, ndipo amamutsimikizira neneriyo. Apanso, ichi ndi chizindikiro cholonjezedwa. Neneriyo mwini ndi chizindikiro. Baibulo linanena chomwecho, pamene muona nthawi zikutha ndiyeno nkuona zikubwera, mudzatenge mbiri yakale ya Baibulo. Mudzawerenge izo. Paliponse pamene munaona pokutha kotalika kwa nthawi, koma basi pamene inu munamuona mneneri akuonekera, icho chinali chizindikiro cha chiweruzo. Mulungu anali woti akukaweruza dziko, pamene iye kapena fuko kapena anthu. Pamene inu munaona mneneri akubwera, ine ndalalikirapo laliki pa izo. Inu munthu wa tepi mukukumbukira chizindikiro choona chomwe chalambalalidwa. Iwo nthawi zonse amachilambalala icho. Iwo nthawi zonse amatero. Koma icho chinali chizindikiro cha chiweruzo chimene chikubwera. Sopano mawu ake amakwaniritsidwa mu liwu lake. Chimene iye analonjeza ndiye iye amakwaniritsa mawu ake ndi liwu. Kubwera kwa mneneri kumakhala chizindikiro chochenjeza kuti chiweruzo chayandikira zakhala zili nthawi zonse. Yoloreni ine ndingo bere za chimozi mwerenga. Tayangana ni ipa Noa, aku uka potiriza, masiku adziko ula chikumula. Neneri, aku nenera. Chineri chiani hicho, chweruzo chinaka antantau yomweyo. Mose, anabida ku Egypto. Neneri watu mikizuridwa, ali ndizi zindikiro za neneri. China chitika ndi chiani, chweruzo chinaka anta Egypto pambuyo pake. Elia, anabida kuonekera. Neneri, dibara nenera kwa Ahabu ndi fuko limenero. China jidika ndi chani, chweruzo china kanta hizo pambuyo pake. Kulondola. Yohane mbadizi, anabarapo, ngadi chizindikiro. Iye anali neneri, iye anali neneri chizindikiro, chobwela baziko la pansi. Yohan nkaiziwa, pamene iye adzabwela, Mesia, aganata ya mkula pambuyo pake. Izo zimenera kutero, chifugwa, ugatenga. Kukatenga osankidwa. Chimena ichichiri, ndi kukatenga antu osankidwa, amene akutuluka. Monga masiku wa Noa, monga masiku a Elia, 7,000, kapena 700. Kapena jiri jose, chimene ichochinari, amene anali asana kukwadile bondo lao. Kutawa hita nile iwo aturuke. Yohane akuitana, aturuke osankidwa. Ndi kuzawa bereka iwo kwa Kristu, kapena iya anabwera. Anasintanitsa mpingo wake, anati. Ine ndiye nilandi jepe. Iye aye nila akule, chifukwa, iye anati, ndine liu chabe la iye, wofula nchipululu. Kwanza ni njira ya mbuye, chifukwa Yesu, anabwela manjira yomwele. Chima wakonzegeretza osankida kuti ambe liula Mulungu. Ndiye jimene jizindigiro, cha uneneri chima chita. Oh, ngati mukutsatira motenga awa, akukonzekeretsa, akumukonzekeretsa wosankhidwa kuti akonzeke. Osatira nawo, sadzamva konse izo, ndi wosankhidwa omwe akuitanidwa. Kodi mngelo uja anamfika kuti, mu Sodomu, amene anachita chizindikiro chimenecho, kwa Abrahamu ndi gulu lake, kalani kutali ndi Sodomu, iyayaka. Mugona, Yesu analonjeza izo, kumzidzabwerezedwa. Inu mukudziwa, kachiwiri, kwa Sodomu uyu. Soba ano zindikirani. Kodi icho, chima jida chiani. Icho, chima mkwanzegeretza osankidwa kuta akakale pachirezero cha Mulungu. Monga muntawi ya Noa, zina zotero. Ndipo kodi icho, chima jida chiani. Icho, chima mutsutsa osa kujirira walunta. Kupita kushweruzo. Icho, ntai zonse chima tero. Kukana chifundo, baribe china chima tsalira koma chweruzo. Kodero icho, chima mkwanzegeretza walunta ndi osa kujirira kushweruzo. Chifuka, kodi iwa majida chiani. Iwa majitsutsa icho. Ndijifuwa jake Ayuda anadya tubira olomwe. Ndijifuwa jake magazi anayendelera munzinda. Babene Tito wankulu wankondo wachiroma anabira kumeneko. Ndijifuwa jakudi iwo anakana nzimolera. Chweruzo chikeri wakuli chibwele jifuwa iwo. Anali hata unyoza iwo. Yesu anawauza iwo. Babene iwo anamucha iye Belzebule. Kuti iya anati. Inenda kukurugirani inu. Chirezero nere gisa nikitike. Koma anati. Pamene nzimo era udzabwera kudzachita chinthu chomwecho kudzayankhula mwa utsutsa iwo sizidzakhululukidwa konse ndipo mbado umenewo sunakhululukidwa nkomwe za izo nzona zimenezo chiweruzo kosakhulupirira izo zinakida kunja ugokwa cholinga chimenecho kuti zikapereka kuwala kwa wokhulupirira ndi mdima kwa wosakhulupirira chimodzimodzi basi monga umwe linakhalira lawira moto ilo linapanga kuwala kuti aoloke kupita ku dziko lolonjezedwa ndipo mdima kwa iwo amene sanakhulupirire zizindikira za Mulungu nthawi zonse zimachita zimenezo zimapangitsa khungu basa wosakhulupirira ndi kupereka kupenya ndi kuwala kwa kuyenda kwa wokhulupirira ndi chifukwa chimene icho china atumizidwira ngati ulosi wake uli woona ngati uneneri wa neneriyo uli woona ndipo wadzakwaniritsiwa ndiye kuti lichenjezo la Mulungu sobano Numeri 12:6 yiferi kupeza chinthu chomwecho lemba Baibulo linalembedwa ndi anthu amenewa sobano ngati ife tikuwerenga mu Petro wa chiwiri 1:21 linati amuna akare, akasunthidwa ndi mzimu woyera, amalemba Baibulo. Ndiponso mu Ahebri 1:1, pamene ife tinayankhula usiku wina, Mulungu mu nthawi zamagedzana ndi machitidwe osiyana-siyana, amayankhula kwa makolo kudzera mwa aneneri, masiku otsirizano kudzera mwa Yesu Khristu, mwana wake.
The pillar of fire, the sign, the voice,
lawira moto chizindikiro liwu kapena liwu linali loti liyankhule lawira moto muchitsamba linali liwu lodziwika lomwe Mulungu anali kukonzekera kuti ayankhule. Zindikirani momveka bwino tsopano musaphonye izi Pamene Miriamu anamuseka mtimwene wake Mose, ndipo iye anali neneri wankazi. Pamene iye anamuseka iye, ndipo Mulungu anadzatsika mulawira moto lija. Mose anadziwa kuti Mulungu analada kwanzeka kuti ayankhule. Icho chinali chizindikiro. Ndipo liwu limene linatsatira icho linati, kodi iwe sukumuopa Mulungu? Anati, palibe aliyense mdziko wonga mtumiki wanga Mose. Anachita chomwecho pamene iwo anadzuka ndi kunena kuti pali pamene Datani anadzuka ndi pamene Kola zolankhula zopanda pake za iye, alipo anthu oyera ambiri kuposa iwe. Iwe ukuganiza kuti ndiwe wekha pagululi. Mulungu analata mudzoza Mose ku ntchito imeneyo. Ndipo pamene iwo ankafuna kuti atenge gulu lina loti lipite ndiwo kudzipangira wokha bungwe, iye anati, zipatule wekha kwa iwo. Ine ndingowaweruza iwo. Ine ndingowameza iwo. Ndipo iye anatero, dziko linawatenga iwo. Tsopano ife tikupeza kuti iyo nthawi zonse yakhala ili njira ya Mulungu. Lawira moto limatsimikizira kuti liwu likukonzekela kuti liyankhule.
Oh Texas,
ungakhale wakhungu chotani. Inu mukumbukirabe Houston. Tsopano pali liwu limene limatsatira chizindikiro. Mose, chizindikiro cha mneneri kwa Israeli, analonjeza kuti mawu akonzeka kuti atsimikiziridwe. Ndiyambire ubanji mawu a Mulungu mudongosolo nthawi iliyonse, chimodzimodzi monga ngati yuli mtumimu, monga ine ndinaziyankhulira usiku wina. Yuli mtumimu anali pamenepo, ndipo kufikira chizindikiro chimenecho chitabwera pa yuli mtumimu iyo, liwulo silimazindikiridwa. Payenera kukhala chizindikiro. Chizindikiro chimatsimikizira liwu. Ndipo liwu limatsimikizira chizindikiro kuti icho chikuchokera kwa Mulungu. Liwu la chizindikiro ndi limene limati inde kapena ayi. Ngati Mulungu azikana izo, ndiye liwu limati ayi. Ngati chizindikiro chikhala pamenepo, Mulungu amati inde. Dongosolo la Mulungu silinayambe la sinthapo. Ife tikhoza kukhala maola pa zimenezo, koma ilo silinayambe la sinthapo. Tayang'anani Yona neneri, tayang'anani pa chizindikiro chimenecho. Iye anali pa njira yake wa ku Tarsisi, anayamba kupita ku Nineva, ndipo anatenga njira yopita ku Tarsisi. Ambiri amamutsutsa Yona. Yona sakuyenera kuti azitsutsidwa. Iye anali mneneri, mapaza olungama amatsogozedwa ndi Ambuye, ndipo ananyamuka ulendo wake wopita ku Tarsisi. Ndipo ife timayesetsa kumweruza munthuyo. Koma Yesu sanatero. Zindikirani, iye anati, monga Yona anakhala mimba mwachinsomba masiku atatu usana ndi usiku, icho chinali choti chidzakhale chizindikiro chotero mwana wa munthu ayenera kukhala mumtima wa dziko lapansi masiku atatu ndi mausiku. Ndipo mbado woyipa ndi wachigololo umafunafuna chizindikiro, ndipo sipadzakhala chizindikiro chidzaperekedwe kwa iwo chochokera kwa Mulungu. Kumbukirani, koma chizindikiro cha Yona.
What is Jonas' sign? The resurrection.
Kodi chizindikiro cha Yona ndi chiyani? Chiukitsiro. Ndipo aka ndi kambalo ka Sodomu kaja ka chigololo, chigololo cha uzimu, kuchita ziwerewere za uzimu motsutsa chona ali cha Mulungu, kuchinyoza icho kambalo koyipa ndi ka chigololo kadzafunafuna chizindikiro. Ndipo iwo adzachipeza icho, icho chidzakhala chizindikiro cha chiukitsiro. Tamuonani Yona. Anthu amenewo anali achikunja, ndipo iwo unali waukulu. Iwo unali mzinda wa malonda. Ntchito yaikulu inali nsomba. Iwo ankalumiza nsomba ku dziko lonsero. Anthuwo anali asodzi. Ntchito yawo inali imeneyo. Ndipo iwo anakhala ali achikunja. Iwo ankapembedza zinyama ndi mafano. Ndipo anadzakhala oyipa kwambiri. Monga fuko lino tsopano ladzaza ndi kugonana ndi Hollywood ndi mitundu yonse, ngakhale kulowa mmatchalichi. Ndipo zindikirani zimene zikuchitika bwanji nthawi zina, ngakhale kukopa kwa kugonana mu mpingo kumatchedwa za makono. Fuko lino lingakhoze bwanji kuyima pansi pa chinthu choterocho, kumadzitchanokha Khristu ndi kumachita pa zinthu zonga zoterozo? Izo zingakhoze kuyima chotani? Monga nzanga wabwino Jack Moore ananena zaka zapitazo ngati Mulungu angalole kuti fuko lino lizipitirira ndi izi iye adzakhala wokakamizika ngati Mulungu wolungama kuti adzutse Sodomu ndi Gomora ndi kukawapepesa iwo chifukwa chowawotcha iwo. Inu mukupita ku chiweruzo, palibe njira ina yovomerezera izo, mulembe izo mu mabaibulo anu. Ine ndikuyamba kukalamba, inu muone ngati ilo silidzapita ku chiweruzo. Ngati ine ndingakhale moyo wabwino bwino, ine ndidzaziona izo nthawi yabwino bwino. Zaka zina pang'ono zidzasintha izo. Yona onse anali akuwedza pafupifupi masana, ndipo apa panadzabera Mulungu wa panyanja, anatulukira chinsomba, anathamangira ku gombe ndi kukamula vula mneneliyo pa gombe. Ndi chizindikiro bwanji Mulungu anampereka mneneli wake ndi uthenga. Tsopano iwo anaona chizindikiro, iwo anakhulupirira chizindikiro. Tsopano uthenga wake unali chiyani? Labani ndilo liwu la chizindikiro, liwu la chizindikiro ndilo Labani. Kapena masiku 40 inu muthedwa, iwo anadziwa mokwanira kuti alape. Yesu anati iwo adzakatsutsa kambado kano chifukwa iwo analapa pakulalikira kwa Yona. Wankulu kuposa Yona ali pano. Liwu linali Labani, kapena masiku 40 inu muthedwa. Yohane mneneri akuonekera, chizindikiro choonekera mneneri zitatha zaka 400 popanda mneneri. Iwo anali atakhala nawo alunta onse. Ine ndikungolingalira anali ndi nyansi bwanji zaka 400 wopanda mneneri, koma nthawi inayandikira kuti Mesiya abwere. Tsopano Yohane anali chizindikiro pokhala mneneri kuti Mesiya anali atakonzeka kuti ayankhule. Liwu la chizindikiro chifukwa mu Malaki 3 ife tikupeza, ine ndidzatumiza mthenga wanga patsogolo panga. Eliya anali woti adzabwere patsogolo pake, ndipo Eliya anadzabwera. Yohane munzimu ndi mphamvu ya Eliya anadzabwera, ndipo anadzachita ndendende chimene malemba anachita, ndipo iwo sanazimvetse izo. Lemba limanena chomwecho, iye anali chizindikiro, chizindikiro cha mneneri kuti Mesiya anali woti ayankhula. Mnenera ameneyo pozidziwa bwino kwambiri zimenezo, mpaka iye anati bwanji, alipo mmodzi akuima pakati pano, pakati pano. Mesiya ameneyo amene ine ndikumukamba ali pakati panu, ine sindine woyenera kumasula nsapato zake. Ndi iyeyo yemwe adzabatiza ndi mzimu woyera ndi moto. Ine ndikubatiza ndi madzi kukulapa, koma iye akudza pambuyo panga, iye ali pakati panu tsopano. Tsiku lina iye anaona mwamuna wachichepere akubwera akuyenda pansi. Iye analiona lawira moto lija mmaonekedwe ya nkhunda likutsika kuchokera kumwamba. Liwu likuti uyu ndiye mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo. Akuti yemwe ine ndikukondwera kukhalamo, ndine nichabe patsogolo pa muonjezi. Chotero ndi chimodzimodzi basi, mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo, kapena mwa amene ine ndikukondwera kukhalamo. Sizikupanga kusiyana kulikonse, zindikirani, ndikukondwera kukhala mwa iye. Yohane anati ine ndikuchitira umboni kuti iye amene anandiuza ine mchikulu, osati ku seminale mchikululu, anati pa amene iwe udzaona mzimu ukutsikirapo ndi kukhalapo. Amen. Ndi iyeyo yemwe adzabatiza ndi mzimu oyera ndi moto, ndipo ine ndikuchitira umboni kuti ndichoonadi. Chinali chiyani icho? Nenera ameneyo anali chizindikiro chakuti Mesiya anali atakonzeka kuti ayankhule. Kodi Mesiya anali ndani? Mesiya anali mawu mwamphumphu. Iye anali chidzalo cha Mulungu. Aneneri anali kuwala kothwa ni mapang'ono, koma mwa iye munali kuwala konse kunali mwa Mesiya uyu, pakuti iye anali Mulungu woonetseredwa, adapangidwa Emanuele, Mulungu pakati pathu muthupi la munthu. Mesiya anali atakonzeka kuti ayankhule, ndipo zindikirani, Baibulo limanena kuti mawu a Ambuye amadza kwa mneneri. Sopano apa panayima Yohane, yemwe Yesu anati anali mneneri woposa onse amene anakhalapo. Yesu ananena chomwecho Mateyu 2:11, munatuluka kuti mukaone chiyani? Munthu wogwedezeka ndi mphepo iliyonse. Chipembedzo ichi chimati ine ndikupatsani inu zambiri, muchite izi. Si Yohane, Ai ai, munthu yemwe angakhoze kulayishira, kunamizidwa, ai, iye anali mneneri wa khambi, wokhakhala. Koma inu munapita kukaona munthu yemwe anali atavala chovala cha unsembe, ndipo iye anati, ai, iwe amakhala mnyumba za mafumu, iwe amakwatitsa achichepere, amapyopyona makanda ndi kuyika manda wokalamba. Mtundu wake ndi umenewo. Iwe samadziwa kanthu za lupanga la manja awiri. Ndiye inu munapita kukaona chiyani? Mneneri, iye anati, woposa mneneri ndithudi, iye anali mtumiki wa pangano, amene analonjezedwa ndi Mulungu kuti adzamutumiza iye. Ndipo zindikirani apa, Yohane adayima m'madzi akubatiza, akuti iye akudza. Ndipo apa pali mawu, osatinso kuti ali kumwamba, koma asandulika thupi. Mawu ndi nyofu, chimachitika ndi chiyani ndiye? Kodi dongosolo la lemba la Mulungu ndilotani? Mawu anadza kwa mneneri, muchipululu momwemo, mudziwemo, mawu anadza kwa mneneri. Yohane anakweza maso, ndipo iye anati, ine ndikusowekera kuti ndibatizidwe ndi inu. Ndipo kondedwa wanga, mbale wachikulire, Dr. Davis, mpingo wa Missionary Baptist, amene anandibatiza ine muchikhulupiriro cha Chikhristu, ngati ali pano sikuno, ine sindikutanthauza kuti ndipweteke kumvelera kwake, chifukwa iye amakhala kuno ku Texas. Amachokera kuno kumapiri a Davis. Koma ine ndikukumbukira ife tikutsutsana tsiku lina limenelo. Ndipo ine ndinali nyamata chabe. Ndipo ine ndinati, izo sizikumveka bwino Dr. Davis. Iye anati, chimene chinachitika ndichakuti kenako Yesu anamubatiza Yohane. Ndipo kenako Yohane anadzamubatiza Yesu. Chifukwa Yohane anali asanabatizidwe. Zimenezo sizinaoneke kuti nzolondola kwa ine. Ine ndinakhala ndikudikirira, ndikuyang'ana, ndikumadabwa. Ine sindimanena kanthu za izo, koma tsiku lina pamene Ambuye anadzawulula izo. Tsopano penyani zimene Yesu ananena. Yohane anati, ine ndikusowekera kuti ndibatizidwe ndi inu, ndipo nchifukwa chiyani inu mukubwera kwa ine? Yesu anati, balola kuti izo zikhale chomwecho, pakuti chikutikakamiza ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Yohane ankadziwa yemwe iye anali. Apo pali atsogoleri awiri a dziko lapansi, atsogoleri awiri a mpingo, Mulungu ndi mneneri wake, atayima pamodzi. Sopano penyani, iwo akuyenera kudziwa. Yesu anati, balola kuti zikhale chomwecho, uko kulondola. Koma chikutika kamiza ife kuti tikwaniritse chilungamo chonse. Mawu olonjezedwa. Sembeyo imenera kutsukidwa, iyo isanaperekedwe. Yohane anamubatiza Yesu chifukwa iye anali nsembe. Mukuona? Nsembe imenera kuti itsukidwe isanaperekedwe. Anayenda kupita kumeneko, ndipo nsembeyo inatsukidwa. Ndipo kenako iye anaperekedwa molondola. Iye anati, ameneyo ndiye mwana wankhosa wa Mulungu. Iye anapita kumeneko pa gombe, ndipo apa panadza mzimu wa Mulungu ukutsikira pa iye, unati, uyu ndiye mwana wanga wokondedwa. Mwaona? Iye anaperekedwa pamenepo kwa anthu. Koma nsembeyo isanaperekedwe, iyo inkenena kuti itsukidwe poyamba. Ndilo lamulo la chipangano chakale chabwino. Mesiya anali akukonzekera kuti ayankhule, chifukwa apa panali chizindikiro cha mneneri. Ndipo pamene iwo anamuona mneneri ameneyo akubwera poonekera, zidatha zaka 400 zonsezo popanda mmodzi, iwo anadziwa liwu lotsatira linali Mesiya. Sopano inu owerenga Baibulo, muganizire mozama kwambiri kwa mphindi pang'ono, akuyang'ana chikhalidwe chake. Kodi iwo anamuphonya bwanji iye? Kodi iwo anaphonya bwanji kudziwa kuti ameneyo anali iye? Yohane, chikhalidwe chake chinazindikiritsidwa. Mzimu wake ndi chikhalidwe zinazindikiritsidwa kuti anali Eliya. Sopano zindikirani mzimu wake. Sopano iye anali Yohane Mʼbatizi, koma mzimu wa Eliya umene unali pa iye? Zindikirani. Choyamba, Eliya anali munthu amene ankakonda chipululu. Mukuona? Ndipo Yohane anali munthu muchipululu. Ndipo Eliya anali munthu yemwe ankatsutsa kachitidwe kabungwe kaja mutsiku limenelo. Ndi zonse zomwe iye anali nazo. Chomwe chonse Yohane, inu kambado kanjoka, ndani wakuchenjeza ni inu kuti muthawe mkwiyo? Musambe kunena kuti ine ndi ichi icho kapena chinacho. Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kudzutsa ana kwa Abrahamu. Mukuona zikhalidwe ziwirizo? Ndipo tayang'anani pa Eliya. Iye anawadzudzula Yezebeli onse opeta nkhope awo atsiku lake, akazi amakhalidwe oyipa awo. Kodi Yohane anachita chani? Chinthu chomwecho kwa Herodia. Awiri onse ayiwo chinali chimene chinapangitsa imfa yawo. Tayang'anani pa Eliya, atatha kuchita ntchito yayikulu imeneyo, iye amakhoza kulunda, atagona pamenepo ndipo anapemphera kuti Mulungu amutenge iye. Yohane anachita zomwezo, ngakhale anagona pamenepo ndipo anatumiza ophunzira ake kumeneko. Anati, itani mungamufunse iye, kodi iye ndiyeyo kapena tiziyembekezera wina. Yesu ankadziwa zimenezo. Iye anali Eliya, icho chimenera kukhala chikhalidwe chake. Iye anazindikiritsidwa ndendende monga Eliya anali. Iye anali munzimu wa Eliya. Kukuyenera kubwera kasanu, mzimu umenewu kutero, kuti udzagwiritsidwe ntchito. Eliya, Elisha, Yohane, Malaki 4. Ndipo kenako kwa Yuda, masiku otsiriza. Ife tili menemo sikuno, mzimu wa Eliya. Zindikirani. Sobano, lero, ine ndikufuna inu, muyangane bane neli atu wa magono Ahabu lero. Kulola Yezebeli awo, kuda azidula tsitsi lawo, azipenta nkhope zawo, azivala zazifupi, azisuta ndudu, chili chonse, palibe vuto. Atu, aneneli atu wa Ahabu alero, agupita ndi masukulu awo, nditudi, kumawa tsogolera iwo, ukundi uko, nditi zikulupiriro, topangidwa ndi antu, ndi zipembezo. Ndi chiani chimenecho, aneneli a Ahabu. Ife, tikusua migaya wina, kuda adzuke poonekera. Kabene munthawi ya Ahabu, Eliya anabwera poonekera. Iya amene analonjeza, kumawa tsogolera iwo uku ndi uko, njira iliyonse yomwe iwo akufuna kuti apite, ngati iwo satero, amakawazunza iwo kwina kwake, iwo apita ndi kukajoina ichi, ndi kumasungabe kwawo, kudzinenera kwawo kwa Chikhristu. Chabwino, iwo sana kulumutsidwe konse pachiyambi. Chikhalidwe chawo chomwe, chimatsimikizira zimenezo. Kodi inu mungapeza mphesa kuchokera mu mtengo wa minga? Kodi inu mungapeza magwende kuchokera mu nthambi ya dzungu? Chikhalidwe kumene chikusonyeza kuti iwo sakufuna kukhala ndi chochita ndi mawu. Iwo amawaseka iwo ndi kuwachitira mwano iwo. Pamene kunalembedwa pakuti atero Ambuye zinthu izi zidzachitika. Ndipo iwo amawaseka iwo, amawasereula iwo. Zosadabwitsa Yesu anati, mfumukazi yakumwera idzauka limodzi ndi kambado kano masiku otsiriza ndi kukaweluza iko. Pakuti iye anachokera ku mathero a dziko lapansi kudzamuona munthu wa mphatso ya nzeru. Iye anati, woposa Solomoni ali pano. Ndithudi, Solomoni anali tsiku lake, linali limodzi la masiku opambana. Anthu onse anakhulupirira mphaso iyi imene Mulungu anawapatsa iwo. Solomoni uyu ndi kwake kutchuka kwake kunafikira konse konse. Bwanji ngati anthu ife atsiku lino? Ndipo ife achimereka, ife nthawi zonse timayesetsa kuti tipeze dongosolo lina lotsutsa chikwaminisi. Nali dongosolo la Mulungu, labani, tembenukirani kwa Mulungu. Dongosolo lina, ngati iwo akanangochita kwa izo, ife tikanayiwala chikominisi. Pamene Israeli yense anakhulupirira mphatso ija imene Mulungu anawapatsa iwo. Ngati Amerika akanangopereka kukhulupirira mphatso imene Mulungu watipatsa ife masiku otsiriza ano. Mwana wake, maonekedwe a Mzimu Woyera, anaukitsidwa kwa akufa, akukhala pakati pathu monga mwa lonjezano lake. Ngati ife tikanangodzisamalira zimenezo, iwo udzapita kwa wosankhidwa okha, pakuti palibe munthu tu anga koze kubwera kwa ine pokhapokha Atate anga adamukoka iye. Ndipo onse amene Atate andipatsa ine adzabwera kukofesa mbewu. Iyo imagwera ina mbali iyi ndi mbali iyo, koma pali kufesa mbewu muli monse idzazika mizu yake kuli konse komwe ili. Iwo adzachigwira icho. Zindikirani, apa iwo anali. Ndipo ife tikupeza kuti mutsiku limenero Ahabu fuko linali litawapangitsa Aisraeliwo kumachita zinthu za mtundu uliwonse zimene ankafuna kuchita. Ndipo nkumadzinenerabe kuti ndi Aisraeli, momwe kuti Eliya ankatsutsira kambado kameneko ndi zonse zinali mwa iye. Ndipo Mulungu akumutsimikizira iye. Ndipo iye anali mneneri kudzako kusanati. Yohane anachitanso chomwecho, anayenda mpaka mu Israeli, anali adamukwatitsa mkazi uyu kwa Herode, mkazi wa nchimwene wake Filipo. Anayenda mpaka pangobe pake, Yesu anabweza nkhonya, Yesu amaopa kuti wankulu ali yense angamutotse iye, Yesu amanyemula mkali la chiyanjano lili lonse. Ndi Mulungu yekha Iye anali ndendeli wake. Mau anali ndi iye. Iye sankaswa kuti apite kukamufunsa bishop aliyense kapena madikoni. Iye anadzozedwa. Iye anali ndi mau. Iye anaenda kupita pa nkhope yake ndipo anati, sikololedwa kuti ukhale naye iye. Kulondola, iye sanabweze nkhonya kwa aliyense. Akazi oyipawo akuchita chigololo kumapitirira. Monga Mosi, pamene iye anabwera kuonekera, anayangana kumeneko, ife siri kudziwa ngakhale komwe iye anachokera. Mai, momwe iye ayenera kuti anayangana pa mzinda umenewo wa Samaria, monga odzaona malo ankachitira, yense wokongola, ndi alaliki onse mogwirizana ndi mafuko, ndi mgwirizano ndi mafuko ndi aliyense, ndipo kumakhalabe mtchimo, maso ake adalaba lowa mkati, mutu wake wadazi ukuwala, ndipo potero iye anatsika. Iye sana ali mochuluka woti nkumuyang'ana, koma iye anali ndi pakuti atero Ambuye. Ife tikusowa Amosi poonekera lero, kodi ife tingamulandire iye ndithudi ayi, osati monga momwe iye ankachitira. Iye akanakhoza kubwera poonekera, iye akanaphasula bungwe lililonse, chilembedzo chilichonse, mkazi aliyense wovala zazifupi, Yezebeli aliyense odula tsitsi, iye akanakhoza kuwakhadzula iwo mzidutswa. Iwo akanamuthamangitsa iye pa msewu ndi kunena kuti wotitenthera wachikulire uyo, koma iye akanakhala ndi pakuti atero Ambuye, pakuti izo zinangolembedwa mwanjira imeneyo. Chipembedzo chikanamulandira iye ayi, iye analibe aliyense womuthandizira pulogalamu yake, kodi mzinda waukulu wabwino uwa wa zilakolako monga Samaria analili, kodi iwo angamulandira munthu wang'ono wosadziwika uyu wopanda khali la chanjano wopanda wina womuthandizira iye kapena chilichonse? Iye analibe chithandizo chilichonse, iye analibe khadi la chiyanjano lililonse, wopanda sukulu yomwe iye anachokerako, koma iye anali ndi pakuti atero Ambuye. Ndipo kubwera kwake monga neneli kuleli chizindikiro, liwu lake linali lochokera kwa Mulungu, ndipo linazindikiritsidwa mu masiku a Yerobeamu wachiwiri. Chilichonse chimene iye ankanena chinadzachitika. Tsopano ife tikupeza tsiku lino limene ife tikukhalamo ndi kubwerezedwa chabe kwa izo kachiwiri. Atumiki ndi anthu akuchita manyazi kuima paguwa, ndipo uthenga ukukhala tikiti ya chakudya kwa iwo. Iwo amaopa kuti anene chilichonse, munthu wina wake wachotsa iwo mu izo kapena zinazo. Alipo munthu umodzi yekha amene angakhoze kukuchotsani inu kumwamba, ndiye Mulungu. Ndipo inu mungakachotsedwe bwanji kumwamba mukukhala ndi mawu ake? Ndicho chimene iye anakutumizirani inu. Kumbukirani, Baibulo linati, munthawi yoteroyo monga zinalili mu masiku a Eliya, mu tsiku loterolo monga zinalili mu masiku a Yohane, kuti Malaki 4 adzabwerera ku dziko lapansi kachiwiri, ine ndidzatumiza Eliya. Tsopano, musasakanize zimenezo tsopano ndi Malaki 3. Ine nditumiza mthenga wanga patsogolo panga, amene anali Eliya aponso. Koma mu Malaki 4 iye anati, lisanadze tsiku lalikulu ndi loopsa la Yehova, pamene dziko lonse lidzatentha ngati ng'anjo, ndipo olungama adzidzayenda pa phulusa la oyipa. Zimenezo ndi zakachikwi. Ine ndidzatumiza mneneri Eliya, ndipo kodi iye adzachita chiyani? Iye adzabwezeretsanso chikhulupiriro cha ana kubwalira kwa makolo a utumwi, kubwalira ku mawu. Iye adzayenera kukhala mneneri. Ine ndidzamutumiza iye. Iye adzazindikiritsidwa mwabwinobwino, chikhalidwe chake chidzakhala chomwecho monga mumwe chinali cha Eliya. Ndendende, uthenga wake udzakhala pa nzere kumene iye adzawatsutsa, adzawaphasulira pansi, wopanda chanjano, wopanda kugirizana, wopanda kalikonse, koma iye adzakhala ndi pakuti atero Ambuye. Tsopano kumbukirani, pakhala pali mitundu yonse ya magulu atayima ndi kuti, uwu ndi mwinjiro wa Eliya, ndipo ichi ndi chiphunzitso cha Eliya. Gulu lonse, bungwe, likusandulika kukhala gulu la Eliya kapena mwinjiro wa Eliya. Izo silemba, Mulungu sanachirepo konse ndi gulu monga limenero. Pamene Eliya anabwera kuonekera ndi Yohane Mʼbatizi, awiri onsewo anatsutsa magulu ndi bungwe, iwo sanachero. Iye amawatsutsa iwo mwemwe iwo ankachitira, Eliya ndi Yohane, awiri onsewo. Osati gulu kapena chipembedzo, koma ziwiri zonse, munthawi zawo zonse, ankatsutsa magulu ndi mabungwe. Ndiye bwanji? Chizindikiro cha nthawi yotsiriza ndi 2D, chidzatsagana ndi liwu la nthawi yotsiriza. Eliya akuyenera kubwera poonekera. Mwamuna odzozedwa ndi mzimu umenewo. Munthu wakuthengo ndi zina zotero, ndi wokonda zimenezo, ndi kubwera poonekera kuti adzatsimikizire. Tsopano penyani chimene lemba likunena, tsopano ndiyeno inu simudzanyengedwa. Mwaona, chizindikiro cha nthawi yotsiriza ndi liwu la nthawi yotsiriza. Mulungu sanachirepo konse ndi gulu. Palibe paliponse mulemba, Iye amachita ndi munthu mmodzi. Chifukwa munthu aliyense ndi wosiyana ndi nzake. Munthu aliyense, zala zathu zimasiyana, mphuno zathu ndi zosiyana, zochita zathu ndi zosiyana. Iye amamutenga munthu mmodzi. Iye akhoza kumufikitsa Iye muchiyanjano mwangwiro mpaka Iye akhoza kukhala mawu amenewo. Ndi chifukwa chake Paulo Iye anati, kuopa kuti ine ndingakwezedwe pamwamba pa kuchuluka kwa vumbulutso. Kunaberekedwa kwa ine mtumiki wa Satana. Mukuona, Mateyo analemba, Luka analemba, Mariko analemba, onsewo koma iwo amangomutsatira Yesu ndipo ankalemba zimene Iye ananena. Koma Paulo anali ndi vumbulutso la yemwe Iye anali. Mwaona, ndicho chinthu chimene Iye anaona. Vumbulutso lake linali lalikulu kwambiri. Iye anamulola Iye kulemba Baibulo monga Mose wa chipangano chakale. Munthu wankulu uja Paulo, vumbulutso limene Iye anali nalo, Iye ankadziwa kuti Yesu wa chipangano chatsopano anali Yehova wa chakale. Iye anali ndi vumbulutso la icho, ndipo akanakhoza kulika ilo kwa Ahebri, kwa komanso kwa Roma, ndi kwa Efeso, ndi onse. Iye analemba makalata amenewa. Zindikirani, chizindikiro chake chitapita patsogolo, ndiye Iye analemba makalata. Chikhalidwe ichi chakubwera chidzakhala chomwecho, silidzakhala gulu. Adzakhala munthu mmodzi. Mulungu sanachitepo mwanjira ina iliyonse, koma munthu mmodzi. Tsopano, Eliya sanali gulu, Yohane Mʼbatizi sanali gulu, iwo anali munthu mmodzi payekha. Mulungu, Malaki 4, samanena kuti ine ndidzatumiza gulu. Anati, ine ndidzatumiza Eliya. Mawu sangasinthidwe. Tsopano, penyani, chizindikiro cha nthawi yotsiriza ndi liwu zidzabwera mu dongosolo la lemba monga izo zinalonjezedwera. Ife tikufuna kudziwa kuti chizindikiro cha mapeto chidzakhala chani. Yesu anatiuza ife mu Mateyu 24 ndi 25. Anatiuza ife aponso mu chivumbulutso njira yonse kuyambira pa 6 kapena wa 1 mpaka ku chabwino mutu wa 10. Ndiye Iye akubwera mu mutu wa 19. Zaka chikwi zikuyambika pakutsa kwake atakwera pakavalo woyera. Izo zidzabwera chizindikiro cha nthawi yotsiriza. Tsopano mvetserani kutseka. Izo zidzabwera ndendende basi momwe lemba limanenera. Tsopano zindikirani liwu la chizindikiro. Tsopano Yesu mu Luka 17:30 analonjeza chizindikiro cha nthawi yotsiriza. Chizindikiro chotsiriza chinali Mulungu ataonetseredwa mu thupi la munthu yemwe ankakhoza kuzindikira maganizo amene anali mu malingaliro a Sara mu hema kumbuyo kwake. Ndi chimene Iye ananena. Ndicho chizindikiro chimene Iye analonjeza pa mapeto. Pa kodi Iye anati icho chikanadzachita chiyani? Icho chidzadziwika mmasiku, masiku otsiriza, pamene mwana wa munthu adzaululidwa. Zidzaululidwa. Pamene mwana wa munthu adzaululidwa. Icho chidzakhala chizindikiro chimene Iye adzaululidwe nacho. Tsopano muone ngati ilo sili kunena zimenezo. Ndithu ndilikutero. Tsopano kodi ilo munganene kuti ayi icho chidzakhala china chake, ayi idzakhala nyumba yayikulu chachikulu ichi kapena ichi kapena bungwe lina lalikulu la ekumeniko kapena lina. Ayi izo ndi kutali kwambiri. Izo nzambali inayo ndi zotsutsana ndi zomwe Mulungu ananena kuti adzachita. Iye akanadzachita. Zindikirani zimene ife tinanena tsopano. Malemba adzakhala ndendende basi chifukwa ife tili nacho chizindikiro cha Sodomu mwathupi. Ndiliti pamene kunakhalapo amuna ogona na okhaokha kupotoza ndi zinthu monga zilili tsopano. Kambadwa koyipa ndi kachigololo pamene inu simungakhoze ngakhale kuyatsa televizhoni yanu mpaka napatakhala mtundu wina wa zinthu zonyansa za uve za Hollywood. Ndipo anthu odzitcha okha Khristu amakhala ku nyumba kujomba ku msonkhano wa mapemphero kuti azionera zoterozo. Izo zimaonetsera mzimu umene uli mwa inu kulondola. Ndipo akazi kumavala monga iwo, ndipo amuna kumawalola kutsogola aziwatsogolera iwo uku ndi uku monga iwo amachitira kumeneko kodi ife tibanga hole udu kukhala chitsanzo chathu kapena kodi ife tikhulupirira mawu a mulungu pa izo ndipo gulu lomwelo likhoza kuwaona mawu a mulungu akutsimikiziridwa ndipo kodi iwo amachita chiyani amaziseka izo chifukwa iwo anafa anafa mwamuyaya iwo sanakhalepo amoyo ngati iwo anayamba akhalapo moyo iwo nthawi zonse angamakhale amoyo wamuyaya koma iwo sanayambe akhalapo moyo iwo nthawi zonse anali akufa iwo akhoza kukhala opukutidwa ndi kumakhulupirira izi izo kapena zinazo yesu anati inu wachinyengo kwa iwo kwa asemba amenewo tsiku limenelo munganene bwanji zinthu zabwino pamene mwakuchuluka kwaza mumtima kamwa imayankhula kunditcha ine wabwino labi wabwino mphunzitsi wabwino iye ankadziwa zomwe zinali mumtima mwawo iye ankatha kuzindikira zimene zinali mumtima mwawo iye anali mawu baibulo linati mawu a mulungu ndi akuthwa kuposa lupanga lakuthwa konsekonse ndipo amazindikira malingaliro omwe ali mumtima tsopano chizindikiro chimenecho cha sodomu chabwerera muthupi ndipo ngati chilichonse chikukhala ndendende pamalo basi pomwe icho chiyenera kukhalira muthupi ndiye inu mungakhoze bwanji kuzichotsa izo kuchokera m'malingaliro mwanu kuti chauzimu sichili pano pa nthawi yomwe ino zochitika ziwiri zonsezo zili poonekera eya aliyense akuvomereza chathupi chikulondola koma muchauzimu iwo samafuna kuti akhulupirire zimenezo chifukwa izo zimasokonezana ndi chiphunzitso chawo Luka 17 ndi chizindikiro Luka 17 ndi chizindikiro chimene Yesu ananena kuti masiku otsiriza mafuko ndi mipingo ndi anthu zidzakhala monga zinali mu Sodomu dziko la amitundu basi kusanachitike kuotchedwa kwa Sodomu ndipo padzakhala gulu looneka ngati Abrahamu mubwerere pamene Yesu anati monga zinali masiku a Sodomu mubwerere ndipo mukaone zimene zinali mu Sodomu iye ankawerenga baibulo lomwero limene ife tikuliwerenga baibulo lomwero tsopano mubwerere mbuyo ndipo mukayang'ane chimene icho chinali apa panali gulu losankhidwa loyitanidwa lituluke gulu la Abrahamu iwo anali akuyembekezera mwana wolonjezedwa aku Sodomu sankakhulupirira kalikonse za izo ndipo apo panali wofunda membala wa mpingo uko mu Sodomu kayang'anani bangelo atatu amenewo akubwera kwa aliyense wa iwo penyani zizindikiro zimene iwo anaonetsa ndiye inu mudzaona zizindikiro zomwe ife tikukhalamo tsopano chimenecho chidzakhala chizindikiro ndipo liwu la chizindikiro lidzakhala Malachi 4 kukawabwezeretsa anthu kubwerera ku chikhulupiriro chatumwi chamakolo ndi chimenecho chizindikiro ndi limenelo liwu ndendende molingana ndi lemba mukuona chizindikiro ndi chizindikiro kuti kunali ku Sodomu mulungu kuonetseredwa mwa anthu ndipo iye anati kodi ali kuti mkazi wako Sara anati iye ali mu hema kumbuyo kwanu anati ine lidzakuchezerani inu molingana ndi nthawi imene ine ndinakulonjezani inu ndipo iye anati ndipo Sara kumbuyo kumbuyo kwake anati zingatheke bwanji zimenezo ine mkazi wokalamba iye ndi mwamuna wokalamba ndipo monga mwamuna wanga kunja uko mwamuna wokalamba anati palibe chonga icho ndife anati izo basi sizingatheke iye anati nchifukwa chiyani Sara wakayikira zimenezo kuonena mumtima mwake kuti zimenezi zingatheke bwanji ndipo Yesu anati izo zidzabwereranso kachiwiri tsopano kumbukirani Abrahamu anamutcha munthu ameneyo Elohimu mulungu mulungu iye amenera kuti anali ameneyo chifukwa chiyani iye amakhoza kuzindikira maganizo ndipo iye anali ndendende pa nthawi yake ndipo Elohimu mzimu oyera osati munthu wina munthu yemwe yemweyo akubwerera mu mpingo ndipo akanadzachita chinthu chomwecho chimenecho chikanadzakhala chizindikiro ndipo liwu likanadzakhala kuwayitanira iwo kubwerera ku mawu kubwezeretsa chikhulupiriro cha ana kwa atate ndi chimenecho chizindikiro ndiriwu. Zizindikiro kawiri kawiri zimalandiridwa. Koma liwu silitero. Iwo samarikonda liwu. Koma iwo amatenga chizindikiro. Kawiri kawiri amazitenga izo. Iwo amagonda chizindikiro. Chifukwa iwo amagonda kuyang'ana pa icho. Chima wasangalatsa iwo. Koma liwu iwo samarifuna kuti kudachite izo. Kumbukirani tsopano liwu. Tembenukirani inso kumau kachiwiri. Chizindikiro cha Yesu cha Mesiya molingana ndi Yesaya 35. Olumala adzatumphwa ngati nswala ndi zonsezi. Zimenezo zinali zopambana. Oh, iwo analandira zimenezo. Izo zinali zabwino. Iwo anakhulupirira zimenezo. Iwo anachikhulupirira chizindikirocho. Bwerani Rabi kumpingo wanga. Ife tikupatsani inu mgwirizano wa thunthu ndi thudi. Ife tikukukhulupirirani inu. Ndinu odabwitsa. Ndinu Rabi. Ndinu neneri wang'ono. Lowani mitundu yonse ya mgwirizano. Chizindikirocho ndi chodabwitsa. Koma pamene liwu linayankhula ndi kuti ine ndi adare anga ndife mmodzi. Oh my, iwo sakanakhoza kukhulupirira zimenezo. Iwe ukudzipanga wekha Mulungu. Iwo sanalifune liwu. Iwo ankakonda chizindikirocho. Iwo ankachidziwa icho. Iwo ankavomereza kuti chinali chizindikiro cha Mesiya. Koma liwu iwo sanalikonde ilo. Ntchito zimene ine ndikuchita inunso mudzazichita. Ndipo iwo anati, iye ndipereze bule. Iye anati, inu kambado kanjoka. Oh, iwo ankadana nalo liulija. Kodi iwo anachita chani? Iwo analichotsa liulimenelo pakati pawo. Iwo anatomwika iye panja. Yesu anati, ngati iwo akumutcha mbuye wa nyumba, mpereze bule. Ndi mochuluka bwanji iwo adzawatche ophunzira ake. Kumbukirani muchivumbulutso 3 pa mbado wa Laodikaya. Uno ndi Laodikaya. Chizindikiro cha Sodomu ndi choti chibwere. Liwu bwelelani kumawu. Kutali ndi zikhulupiriro iti ndi zipembedzo. Ndipo mubwerele kumawu. Pamene iwo anabwera molingana ndi chivumbulutso 3, iye anakayikidwa kunja kwa mpingo chimodzimodzi monga zinakhalira nthawi imeneyo. Chizindikiro ndi chabwino, koma osati liwu. Iwo samafuna kukhala ndi kalikonse kochita ndi liwu. Ayi, ayi, liwu. Koma Mose anati, ngati iwo sadzatero kapena Mulungu ananena kwa Mose. Iwo akakapanda kukhulupirira liwu loyamba lija la chizindikiro choyamba, ukawa yese pa liwu lachiwiri. Ndipo ngati iwo sakachita zimenezo, ndiye udzapite kukatenga madzi ena ndi kukawatsanulira iwo pa nthaka. Izo zinakhazikitsa izo. Ndizo zonse. Mukasase fumbi. Fumbi kumapazi anu. Mwakuyankhula kwina monga momwe Yesu ananenera. Anati, ukatenge madzi kuchokera mumtsinje ukawatsanulire iwo pa nthaka. Adzasanduka magazi. Ndikuwasonyeza kuti ndicho chimene iye ati adzathiridwemo magazi. Chotero ndizo ndendende basi zomwe izo zinali. Ngati iwo sanakhulupirire chizindikirocho, ndiye chizindikiro chachitatu chinakwaniritsadi izo. Mautumiki onse amakhala ndi zizindikiro zitatu ngati ali otumizidwa kuchokera kwa Mulungu. Yesu anali ndi zizindikiro zitatu. Mose anali ndi zizindikiro zitatu. Noa anali ndi zizindikiro zitatu. Eliya anali ndi zizindikiro zitatu. Chilichonse chimabwera mu zizindikiro zitatu. Zindikirani, mvetserani abwenzi, tikuchedwa pang'ono. Ine nda, oh my, ine sindi madziwa kuti tachedwa chonchi. Koda pasti, ngati inu munga khulupirire chizindikiro cha Sodomu, cha Luka, mwaona, monga iye analonjezera icho, inu mukuchikhulupirira chizindikiro cha Sodomu. Ndiye bwanji inu, simukuvomereza liwu la Malaki limene likutsatira chizindikirocho, kuti bwererani kumawu. Baibulo, limanena chomwecho. Ndipo inu mukuziona izo. Ndiye mvetserani pa liwu la chizindikiro. Thamani mkwiyo uli mkudza. Musaganize chifukwa ndine wa UPC, Assemblies of God, Methodist, Baptist, Presbyteria. Ine ndilinawo ufulu wodzalowa. Mulungu ndi wokhoza mwa miyala iyi kudzutsa ana kwa Abrahamu. Tembenukirani kumawu. Chokaniko kuchitsiko chanu ndi kachitekanu kachipungwe ndi zinthu. Mulungu adzawononga iwo pa nkhope ya dziko lapansi. Iye adzawamiza iwo mu nyanja yakuya yakuyiwala. Monga momwe iye anachitira Igupto pamene iye anayitana Israeli fuko kuchokera mu fuko. Pamene iye ayitana mkwatibwi kuchokera mu mpingo, iye adzadutsa mu zisautso kukhetsera magazi yake pa dziko lapansi. Thawani mkwiyo wa mauli mkudza, pakuti iwo wayandikira. Inu simungate kuona zinthu izi popanda ine sindikudziwa zomwe inu mukuganiza za iwo. Ndili ndi udindo woziwerenga izo basi ndi kuyankhula za izo. Zili ndi inu. Inu mukhoza kukhulupirira chizindikiro kenako nkukhulupirira liwu limene likutsatira chizindikirocho. Oh my! Taonani Mose, choyimira chakutuluka tsopano. Iye anali woti akawawuza anthuwo za lonjezo limene linali litaperekedwa kwa makolo. Ine ndakumbukira lonjezo langa kwa makolo wawo. Ndipo tsopano chiyani? Mose ndi woti achite chiyani? Kukatembenuza mitima ya anthu kubwerera kuzomwe makolo ananena. Ndipo monga Mose anali nthawi imeneyo, Malaki 4 ali chomwe chonso kukawatembenuzira anthu kubwerera ku chikhulupiriro cha makolo. Zosokonezeka zonse izi za zipembedzo ndi zina zotero. Bwerani ku mawu! Ine ndikudziwani inu. Anthu ambiri amakonda kuchita zimenezo. Ine sindikungokudzudzirani inu apa. Madapi awo amapita kuzungulira dziko, mwaona? Konse konse, ine sindikukudzudzulani inu, koma ine ndikudzudzula aliyenseyo kumene zikuyenera kukafika. Ndine wofesa mbewu, ndizo zonse zimene ine ndikudziwa kuchita. Zili ndi inu kuti mupange chigamulo. Thawani mkwiyo umene uli mkudza anthunu. Musaganize chifukwa ndinu wa Pentecoste. Musaganize chifukwa mai anu anaya Methodist abwino woyeretsedwa kamena bambo anu abwino achibaptist ofula. Musaganize kuti izo zikhala ndi chilichonse chochita ndi inu. Musaganize chifukwa ndinu wa charichi chimene iwo anamanga kapena charichi chimene inu mukumanga tsopano. Musaganize chifukwa inu achipentekosite munayankhula mumalilime ndi kupita mu mzimu ndi kuthamanga chokwera ndi chotsika zaka 40 zapitazo. Musaganize chifukwa inu mwakhala muli ndi misonkhano ya machiritso ndi zina zotero. Musalephere kuchiona chizindikiro chimenecho chalawira moto chimene Mulungu watsimikizira ndi liwu kusali kwa icho kutembenukira kubwerera kwa Mulungu. Musalole ilo likudutseni inu pali chizindikiro ndi liwu. Pamene munthu adzuka ndi chizindikiro kaganizidwe komweko kakale pamakhala china chake cholakwika. Icho sichikuchokera kwa Mulungu. Oh man, lungamitsani njira zake tsopano. Tsopano inu mukukhulupirira zimenezo? Ndipo bwererani o akhungu ndi omwe zikana kwanu. Baibulo wolemba nyimbo anati, mafuko akusweka, Israeli akuuka. Zizindikiro zimene Baibulo linaneneratu. Masiku a mitundu awerengedwa, ndi zowawa zachuluka. Bwererani o omwazika kwanu. Bwererani, neneli anati, kudzakhala kuwala mu nthawi ya kumadzulo. Basi dzuwa lisanachite mdima kwa thunthu, kudzakhala kuwala. Yendani mukuwala pamene kuwala kulipo. Pakapita kanthawi bungwe la ekumeniko lidzakutengani inu, ndipo sipadzakhala njira ya kuwala pamenepo. Tiyeni tiweramitse mitu yathu. Atate akumwamba, izo zili mmanja mwanu tsopano. Ine ndafesa mbewu. Ine sindikudziwa pamene izo zagwera. Ine ndikupemphera kuti inu muwadalitse iwo kulikonse kumene iwo ali. Ndipo mulole iwo akapeze malo awo pansi ndi kukazula malo onse a miyala ndi mizu yonse ya minga yobiriwira. Ndipo monga izo zinali ndi kukachotsa kusakhulupirira konse panjirapo. Perekani izi Atate, ife tsopano tikupereka izi kwa inu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ndi mitu yanu yoweramitsidwa, maso anu ali chitsekere. Mawa usiku ndi phwando, ochimwa mzinda ndidzatero. Ambuye akalola, ine ndiyenera ndidzayankhule ndi iwo. Ine ndikuyankhula kwa osonkhana osakanikirana tsopano. Ine sindingayerekeze kulalikira izi. Izo zingawapangitse iwo kukhala akhungu kuposa kale pa msonkhano ngati umenewo. Koma inu siku uno, kodi inu mukukhulupirira kuti inu mwaona chizindikiro? Ndipo kodi inu mukukhoza kumva liwu ngati inu muli nalo? Ndipo inu mukukhulupirira? Ndipo inu mulibe, inu mukukhulupirira. Koma inu simunalirandire ilo panobe, Khristu muchidzalo chake. Kodi inu mungakweze mwamba dzanja lanu? Ndipo mulole mutu uliwonse weramitsidwe tsopano, ndiliso lililonse litsekedwe. Kwezani mwamba dzanja lanu, nenani, ndikumbukireni ine mbale Branham, pamene inu mukupemphera. Ine ndikhala wokondwa kuchita zimenezo. Mulungu akudalitseni inu Atate athu akumwamba. Bible linati onse amene anakhulupirira anabatizidwa. Ine ndikupemphera Ambuye kuti anthu awa amene akweza manja awo kuti iwo akukhulupirira izi, iwo sanabatizidwe mu ubatizo wa Chikhristu. Mulole iwo akapeze chalichi chimene chimachita izo ndipo abatizidwe. Perekani izi Ambuye, mulole iwo asangobatizidwa ndi madzi chimene chili kokha chizindikiro chakunja kuti china chake chachitika mkati. Bible linati pali chikhulupiriro chimodzi Ambuye amodzi, ubatizo umodzi, ndipo ubatizo umenewo ndi ubatizo wa uzimu. Thupi likamatsukidwa ndi chongoonetsera chabe kapena kupereka chizindikiro kuti china chake chachitika mkatimo, koma ndi moyo umenewo umene uyenera kubatizidwa ndi mzimu woyera. Ndiko kubwera kwa Mweya mu chikhalidwe cha umunthu icho ndi kudzachisintha icho, kudzachipanga icho kukhala wokhulupirira. Ine ndikupemphera kuti iwo alandire mzimu woyera. Ine ndikuwalamulira iwo kwa inu tsopano ngati zikhoza uthenga ndi za chisomo cha Khristu. Mu dzina lake ine ndikupemphera. Amen. Tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa molemekeza. Ine ndangotsala ndi maminiti 7. Ine sindingathe kutuluka pa nthawi yake. Ine sindingathe kukhala ndi mzere wa pemphero mu nthawi yochuluka choncho. Ine ndikupemphani inu kuti mukhale pomwe inu mulipo. Ine ndikupepesa kuti ndakuchedwetsani. Ife tipempherera aliyense anthu inu ena inu kunja kuno omwe muli ndi makadi a pemphero, musadandaule, ife tikupezani inu. Koma ife tingoona ngati mzimu woyera ulule kwa ife tsopano. Ngati inu mumakhulupirira mwa Iye, ndipo mukukhulupirira kuti ichi ndi chizindikirocho. Kumbukirani, ngero, Iye anali munthu, Iye anadya, Iye anamwa pamaso pa Abrahamu. Ndipo komabe, Iye amakhoza, ndipo Sara muhema, Iye amakhoza kuzindikira malingaliro amene anali mu mtima mwake. Chimenecho chinali chizindikiro. Iye anali mawu. Tsopano ngati mawu angakhoze kokha kubwera kwa ife, ndiye aponso Iye analonjeza kuti Iye adzachita chinthu chomwecho. Tsopano inu kunja uko mwaomvetsera amene mulibe makadi a pemphero, ndipo mukudziwa kuti simukhala pa nsere. Ine ndikulephera kuzindikira chomwe chili pokhapokha ngati Ambuye atandionetsa ine. Ine ndidza, ndipo inu mukukhulupirira kuti ndithudi Mulungu amachiza odwala. Ine ndikufuna inu kuti mukhulupirire pakali pano kama miniti pang'ono. Ndipo ingopempherani ndikuti Ambuye Yesu, ine ndikumudziwa munthuyo amene akuyankhulayo. Iye ndi munthu, koma Iye wandiwuza ine zimenezo. Watiwuza ife usiku uno, ndipo watsimikizira izo kwa ife kuti mzimu woyera umene dziko lapansi silingakhoze kuupha. Iwo anakhoza kumupha Yesu pamene Iye anali muthupi. Iwo anamupha Iye, koma tsopano Iye anaukitsidwa mu chikhalidwe cha ulemerero. Iye sangakhoze konse kuphedwa kenanso. Ndipo Iye anati, kanthawi pang'ono ndipo dziko silindionanso ine, komabe inu okonzedweratu. Iwo amene anadzozedwera ku moyo wa Mweya, mpingo, mkwatibwi, inu mudzandiona ine, pakuti ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kuchimaliziro. Zinthu zimene ine ndikuzichita, inunso mudzazichita. Malonjezo onse awa Iye anawapanga. Tsopano ine ndikudziwa pamene Iye anali kuno pa dziko lapansi, Iye Mulungu anali mwa Iye. Iye anali Mulungu. Iye anali chidzalo cha Mulungu. Iye anali mawu onse a Mulungu akuonetseredwa. Ndipo Baibulo likadali Mulungu, mawu, ndipo alipo ena avumbulutso otawululidwe panobe. Ndipo Iye anati, masiku otsiriza, pamene dziko lidzakhale monga Sodomu kachiwiri, Mwana wa Munthu adzawululidwa. Ndipo chizindikiro cha Sodomu chidzabwerera, ndiye liwu lidzawayitaniranso anthu, iwo amene anadzozedwera kumoyo. Ife tikudziwa pamene Iye anali kuno, uko kunali mamiliyoni a anthu pa dziko lapansi amene sanadziwe nkomwe kuti Iye anali kuno. Analibe chifukwa chodziwira. Mwaona, Iye anadza kwa iwo amene anakonzedweratu kuti adzazione izo. Tsopano inu pempherani, tsopano mukhale chete kwenikweni, musasunthe kulikonse kumene inu muli, makonde kutsika pansi kulikonse komwe muli, musati musunthe, ingokhala ni bata kwenikweni ndipo muzipemphera. Nenani, Ambuye Yesu, Bible linanena mwa Hebrew 4, kuti inu muli pakali pano wansembe wankulu amene akhoza kukhudzidwa ndi kumvelera kwa zifoko zathu. Ndipo ife tikukuonani inu pa dziko lapansi. Pamene inu munali kuno pa dziko lapansi, mkazi wang'ono nthawi ina anakhudza chovala chanu. Ndipo inu munapotoloka, ndipo munati, ndani wandikhudza ine? Iye anadzibisa yekha. Komabe chikhulupiriro chake chinazindikiritsidwa. Yesu anamuuza iye za vuto lake la magazi. Ndipo anati chake, chikhulupiriro chakupulumutsa iwe. Sopano iye ndi wansembe wankulu yemweyo. Ngati iye ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, iye ayenera kuchita mwanjira yomweyo. Ngati inu mumukhudze iye. Ndipo chimachita izo ndi chiyani ndiye? Payenera kukhala nofu wa munthu pa dziko lapansi woti uyankhule liwu lake. Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi. Palibe njira yozilambalirira izo, abwenzi. Ndilemba basi. Ndichoonadi, inu atumiki, mukukhulupirira zimenezo kumbuyo uko? Sopano, kunja uko, ingokhala ni molemekeza kwenikweni. Ndipo muzipemphera. Mukuti, Ambuye Yesu, ndiloleni ine, ndikhudze chovala chanu. Ndipo inu mukuona, wapafupi kwambiri kwa ine, ndi mapazi 20 kapena kupitirirapo. Ine, sindikudziwapo moyo umodzi kunja uko. Ine sindikukhoza ngakhale kumuona aliyense yemwe ine, ndikumudziwa kwenikweni usiku uno. Adakhala pamenepo. Kupatulwa Pat Tyler, wakhala apa kutsogolo, bwenziranga, pali anthu pachikuku, machira, ife. Tinaona chikwama cha machira chikutsegulidwa usiku atha. Ndipo bamboyo anadzuka anachokapo. Bwanji osatero inu nonse usiku uno, maona ingokhulupirirani. Ndizo zonse zimene inu muyenera kuchita. Kukhalapo kwake kudzachita zimenezo. Ndi uyu apa, inu mudzayenera kuyima pafupi ndi iye kuti adzakudzutseni inu pa masiku otsiriza. Sopano, inu amene mukukhulupirira ndipo mukuganiza kuti mukupemphera modutsa, ingoyang'anani mbali iyi tsopano. Monga Petro ndi Yohane ananena, uyang'ane pa ife. Ndipo anayang'ana moona mtima. Munthu uyo anatero, kuyembekezera kuti aona china chake. Iye anati, siliva ndi golide ine ndilibe aliyense, koma chimene ndili nacho. Sopano, machiritso ine ndilibe, koma chimene ndili nacho, mphatso yochokera kwa Mulungu, ndikukupatsani inu. Ngati inu mungangokhulupirira izo, Mulungu azichita izo. Ine ndikungokupemphani inu kuti mukhulupirire. Zomwe ine ndili nazo, ine ndikupatsani inu. Ngati inu muti mukhulupirire izo, Mulungu adzachita izo. Ingoyesani izo. Apa icho chili pakali pano. Amen. Ine ndikuzikonda zimenezo. Palidona wakhala pomwe pano. Iye ali ngati wonenepa kwambiri. Wakhala pomwe pano kumapeto. Kodi inu muli nalo khadi la pemphero dona? Wokhala ngati wonenepa kwambiri. Inu mulibe pomwe pano. Inu mulibe khadi la pemphero? Inde. Inu mulibe khadi la pemphero? Inu mukukhulupirira muli monse? Inu simukusowa khadi la pemphero. Ngati inu mukukhulupirira. Pali kuphokosera kwa liwu, ndi chifukwa chake zimakhala zovuta kuwatchula anthu monga chonchi. Koma yesetsani kundimvetsera ine mwa tcheru momwe inu mungathere tsopano. Ine sindikukudziwani. Inu mulibe khadi la pemphero. Chotero inu simudzakhala pa nsanja. Ngati Mulungu atawulule kwa ine lomwe lili vuto lanu, kodi inu mukhulupirira izo? Chiyani? Icho chingakhale chinthu chomwecho monga iye anawululira kwa mkaziyo chimene vuto lake linali? Mkazi wa pachitsime, Sara, zomwe iye ananena ndi zina zotero, kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Inu mukukhulupirira kuti izo zikhala bwino? Inu mukuvutika ndi vuto la magazi. China chake sichiti bwino ndi magazi anu. Ngati ukonkulondola, kwezani mwamba dzanja lanu. Chabwino, inu mulibe izo tsopano. Izo zayatsa kuwala pa inu. Yesu Kristu wakulemekezani inu. Tsopano, ine sindinayambe ndamuonapo mkaziyo mu moyo wanga. Tsopano icho ndi chiyani? Iwo ukuyenera kukhala mzimu. Tsopano mutha kunena monga Afarisi. Ameneyo ndi ngerekezi. Chabwino, inu mulandira mphoto yawo. Inu mukuti ndi Kristu. Inu mulandira mphoto ya Kristu. Ine ndikukhulupirira kuti ndi mawu akuzindikiritsidwa mu tsiku lotsiriza lino. Osati ine. Apa palidona wina wang'ono wakhala pansi apa. Akuvutika ndi misempha yotupa miyendo yake. Ali ndi zovuta. Iye ali ndi vuto la mtima. Iye akupempherera wokondwera ameneyo ndi mchimwene wake. Iye akulira tsopano. Iye akulumikizana naye. Mbala ameneyo ndi wodwalika kwambiri ndi matenda a shuga.
And also he has another shadow. He's a sinner. And you're praying for him.
Ndipo aponso iye ali ndi mthunzi wina. Iye ndi wochimwa. Ndipo inu mukumupempherera iye wokonkulondola. Abiti Welton, ngati inu muti mukhulupirire ndi mtima wanu wonse, Mulungu amuchitira iye zimenezo. Inu mukukhulupirira zimenezo, ndiwo mayina anu. Tsopano izo, ndi zosiyana ndi zimene Yesu ananena kwa Simoni, dzina lako ndiwe Simoni, ndiwe mwana wa Yonasi, ingokhalani ndi chikhulupiriro. Musakayikire izo, mukhulupirire izo ndi mtima wanu wonse. Ngati inu mukukhulupirira izo, Mulungu adzakwaniritsa izo. Ngati inu mungathe basi, apa, palidona wang'ono wakhala pomwe apa, akundiyang'ana ine apa. Ali ndi tsitsi lofira, tsitsi lake lakokedwera mbuyo. Kodi inu simukukuona kuwala uko kokhala ngati amba kukuzungulira pa mkaziyo? Iye akudziwa kuti izo zikuchitika pakali pano, chifukwa iye akukumverera iko. Iko kuli pafupi kwambiri ndi iye. Iye sangakhoze kudziretsa kukumverera iko. Ngati uko mkulondola dona, kwezani mwamba dzanja lanu. Ndi uyo apo. Sopano, ndine mlendo kwa tuntu kwa inu. Ine sindi kudziwa kanthu za inu. Koma inu, munakhala pamenepo mukupemphera uko mkulondola. Ngati izo zili zoona, gwedezani dzanja lanu monga chonchi. Sopano, ngati Yesu Kristu ali mwana wa Mulungu, chimene iye ali, wansembe wankulu atakhala pa dzanja lamanja la Mulungu, ndipo ine ndangoima pano pafupi ndi mphatso, ndi ine kuchokera ku basi, mwakulingalira kwa umuntu, osati kulingalira mwa ine ndekha, mwenjira yotsitsimutsa malingaliro anga omwe ndi kuganiza, ndi kungomulola Mulungu kuti alowemo. Kodi inu mukukhulupirira kuti iye, ine Mulungu akudziwa kuti sindikukudziwani inu, ndipo inu mukudziwa zomwezo. Chotero ngati Mulungu ati andiululire ine vuto lanu, kapena china chake chimene inu mukuchiyembekezera, mukufuna, kapena china chake chowonjezera, kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu atero akhoza kuchita izo? Inu muli ndi vuto la nsana wanu. Ndicho chimodzi cha zinthu zimene inu mukuzipempherera. Ndipo inu muli ndi vuto la masto anu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu awachiza iwo ndi kuwapanga iwo kukhala abwino? Inu mukutero. Inu mukutero. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu akhoza kunduza ine yemwe inu muli akazi a Homan? Inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse tsopano? Inu mukhoza kukhala nacho chimene inu mwachipempha? Kodi inu mukukhulupirira? Apa pali mzimayi wachikulire wakhala kumbuyo kwa iye kudali pang'ono chabe apo. Iye akupemphera nayenso. Ali ndi matenda a shuga. Ine ndikudalira kuti iye saphonya icho. Icho chili pa iye. Iye ndi wokalamba miniti yokha. Ambuye adandithandiza ine tsopano. Iye pamenepo iye anachigwira icho chabwino. Ine ndinaona pamene iye amalumikizana. Iye siwochokera kuno. Iye ndi wochokera ku Louisiana. Iye mzinda wake ndi malo otchedwa Singer, Louisiana. Ndipo iye akudwala matenda a shuga. Dzina lake ndi akazi a Dowell. Ngati izo zili zoona, kwezani mwamba dzanja lanu chabwino. Ndine mlendo kwa thunthu kwa iye. Sindinayambe ndamuonapo iye moyo wanga. Koma Yesu Kristu, mwana wa Mulungu, amadziwa zonse za inu. Palidona wakhala kumbuyo uko wochokera ku mzinda omwewo, malo otchedwa Singer, akuvutika ndi kuthamanga kwa magazi. Ndipo dzina lake ndi Clark. Inu mukukhulupirira akazi a Clark chabwino. Inu mukhoza kulandira zomwe mwapempha. Inu mukukhulupirira ndi chimenecho chizindikiro. Mbetserani paliwu, lambani, bwererani kwa Mulungu mwansanga momwe inu mungathere. Yesu Kristu ali pano mu mphamvu ya chiukitsiro chake. Mʼbale woyipa ndi wachigololo umalandira chizindikiro cha Yesu Kristu amukhala pakati pa anthu. Iye sangakhoze basi kuchita zimenezo ndi ine. Muyenera kukhala inu inunso. Mwaona mkaziyo amayenera kukhudza chovala chake. Inu muyenera kukhudza chovala chake. Ndife zida chabe. Kodi inu mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse? Tsapano ngati inu mukukhulupirira zimenezo, ndi angati akukhulupirira zimenezo? Kwezani manja anu monga chonchi. Nenani ine ndikukhulupirira izo moona. Sopano ngati inu mukukhulupirira izo, Yesu ananena izi, zizindikiro izi zidzawatsata iwo amene akhulupirira. Ngati iwo adzayika manja pa odwala, iwo adzachira. Kodi inu mukukhulupirira zimenezo? Sopano tachedwa, ife tilibe nthawi, tili ndi maminiti 20 tsopano kuti ikwane 10. Kodi inu mungangoyika manja anu pa wina ndi nzake ndiye? Ndipo mungochita monga ine ndikukuwuzirani inu tsopano? Inga wika ni manja anu upa wina ndi nzake. Sobano inu mkudziwa. Mwamba kulikonse kumwe inu muli. Sobano inu mkudziwa. Chimozi mozi monga jiri kionse sobano. Lemba likata kulari kidwa. Ndikuzindi kilitidwa. Mombega wino njira yonse kudutsa mchipindachi. Ine ndikuona wina bagali pano. Mwaona ndipo lina hapo mwepano. Vuto la tumbo. Dona alindi TB. Ndikuti iyo yango farikira palikonse sobano. Koma iyo, iku kufogetsani inu. Zikusiana bwanji, nchiani so. Inu mkwona fifite, tau zina, pama kala zimenezo. Ndipo inu mwafuna kudi, muzona 70 ntau yotatira. Yesu anajira zimenezo, ntau ina kusukari. Ndipo nzinda onsewo, unakrubirira pa iye. Iwo, anela kumuye mbegezera Mesia. Mesia alipano, mzimoyera. Mesia watikulino. Mesia amena kubangitsa mau kudatsimikizilidwe. Alo njezo lake. Sobano, ile ndikufuna aliyense wa inu. Pamene inu mugika na manja anu pa wina ndi nsake. Ngati inu muli okrubirira. Sobano, inu, musadzipempelele noka. Inu, mumupempelele munthu ameneyo. Ndipo iwo akhala akukupemphererani inu. Tsopano mau omwewo amene analonjeza izi mu masiku otsiriza analonjezanso. Ndipo kumbukirani Yesu anati zizindikiro izi zidzawatsatira iwo amene akhulupirira. Madiritso kubwereranso ndiliwula kuti chizindikiro chazindikiritsidwa. Iwo adzayika manja pa odwala ngati chizindikiro. Liwu ndilo haleluya Ambuye wandichiritsa ine. Tsopano ngati zizindikiro izi zikutsatira liwu. Chizindikiro chimenecho ngati ndinu wokhulupirira icho chidzatsatira liwulo lidzatsatira chizindikiro. Ngati ine nditakupatsani inu chizindikiro ichi chimene ine ndinakuwuzani inu kuti icho chikuchokera kwa Mulungu. Ndipo Mulungu analonjeza icho mu tsiku lino. Izo zaonetseredwa kuno kwino. Palibe kanthu kalikonse koma wosakhulupirira yemwe sangadziretse kuti asakhulupirire izo. Mukuona kenako Mulungu anapotoloka ndipo anatsimikizira izo kuti azipange izo chomwecho. Sopano iye ali pano. Sopano modzi aliyense mwanjira yomwe mumapempherera kuchali chikwanuko ngati zili za inu eni. Mofula chilichonse kimene icho chili. Inu mumupempherere munthu yemwe inu mwayikapo manja anu. Chifukwa iwo akukupemphererani inu. Ndipo tsopano muyang'ane mwamba. Ndipo mukukhalapo kwa Mesiya Khristu. Woukitsidwa uyo. Akadali ndi moyo patapita zaka 2000. Zingateke bwanji kuchita dzanzi mu mzimu. Izo ziyenera kuyatsa fuko lino pa moto. Izo ziyenera kumupangitsa Beaumont kulapa muziguduli ndi maphulusa. Koma kodi izo zidzachita zimenezo? Ayi. Koma ina amene mukumuyembekezera iye ndipo mukukhulupirira kuti iye akanadzachita izo ndi kusunga mawu ake, ndi kwa inu tsopano lonjezo laperekedwa. Muyike manja anu pa wina wake ndipo mupemphere pamene ine ndikukupemphererani inu kuchokera pano. Ambuye Yesu, zokwanira zanenedwa. Zokwanira zachitidwa. Mawu amene analonjezedwa aonetseredwa. Mesiya, Khristu wa Mulungu, ali mukukhalapo kwa uzimu. Ife tikumumverera iye. Ife tikumuona iye. Ife tikudziwa kuti iye analonjeza izi mu masiku otsiriza. Monga izo zinali mu masiku a Sodomu, chomwe chonso izo zidzakhala pamene mwana wa munthu azidzaululidwa. Ndiye ife tikudziwa. Ife tikuona moto mulengalenga, mabomba atomiki. Ife tikuona mafuko odyedwa ndi nyongolosi, mafuko akusweka. Ife tikuona kuti Israeli ali mu dziko la kwawo. Chizindikiro chilichonse kimene chikanakhoza kulonjezedwa chakwaniritsidwa. Chinthu chotsatira ndi mwana wolonjezedwayo azibwera. Oh, Mulungu wamuyaya, mukukhalapo kwa Yesu Khristu, mzimu woyera waukulu umene uli pano tsopano ukutsimikizira kuti iye ali pano. Imbani pemphero la anthu awa, amvereni Khristu awa, kuti pamene ine ndikuchoka iwo asakanene kuti mʼbale kulana amanachita izi. Wina wakenso amene samamudziwa anayika manja pa iwo ndipo iwo anachiritsidwa. Koma inu munalonjeza kuti iwo linali ndi chizindikiro kwa ilo. Ndipo mulole iwo achiritsidwe pamene ine ndikuwapereka iwo kwa inu mu dzina la Yesu.